Njengo mfowethu Neville ubenza lezo zimemezelo lokho mfowethu mo ayikhuluma ngakho ngelinilanga ukhuluma ngomoya wenkosi wangena ungena esekweni wathi waba mkhulu kakhulu lapho ngaze ngicabanga ukuthi uhlitho selufikile ngaze ngaqalaza ngibone abanye behlezi lapha wathi qhabo alukafiki namanje ngoba uma namanje bese lapha khona ke ngiyazi ukuthi ngiselapha ngakho ngiyezike izikhathi umoya wenkosi uthola kuba muhle kangako kithi Siyajabula kakhulu ngokuba nabangani abaningi esibabona esekweni abaningi kakhulu kuzama ukubalula ngisanda kuqaphela nje ngingena eminyango mfowethu uCarpenter indoda eyashadisa umkami nami ndawonye mfowethu uCarpenter ube lokho isibusiso esikhulu kithi lapha ebandleni futhi ube isibusiso kithi ngendlela yenkonzo futhi ushumayela noma yikuphi ikakhulu noma yikuphi futhi siyajabula kuba naye ngaphakathi oh abaningi kakhulu abantu manje kukhona omunye umbuzo lapha nginikezwe wona izolo kusihlwa futhi Branham ngabe izintombi ezinhlanu eziyiziwula zikaMathewu amashumi amabili nenhlanu zabalwa njengensali yabezizwe na ngiyaqonda ukuthi izintombi ezinhlanu eziyiziwula zasindiswa kodwa zidingeka zidlule sikhathini esikhulu sihlupho ngabe lokhu kunjalo na uma kunjalo siyoba yini isiphethelo sazo sokugcina na kungenzeka zibe yizimvu ezihlukaniswe ezimbuzini kuMathewu amashumi amabili nenhlanu amashumi amathathu nentathu namashumi amathathu nane na Kahle kakhulu kusiyazi kwezenkolo kulokho mina cabanga lokho nami ukuthi bayinsali intombi yelele yinsali kokhulunywa ngayo esambulweni yembewu yosifazane egcina imiyalo kaNkulunkulu futhi enobufakazi bukaJesu Kristu Usifazane uzothatha isiqebu sempahla bese sibeka phansi awumanje lokho akusikela eyakhe noma athatha khona iphethini yakhe futhi abeke noma kuphi lapho afisa khona yiphi indlela azosika kuyo lokho futhi ke lokho akushiyile kubizwa ngensali kepha uphetha ukukusika indaweni thile ngokucabanga kwakhe ukukhululekile kepha kusele kubizwa ngensali Manje uma uzoqaphela kwakukhona izintombi ezinhlanu eziyiziwula nezintombi ezinhlanu ezihlakaniphile zonke zaziyizintombi nto zenziwe ngempahla yokwakhe efanayo kepha ngokukhetha uNkulunkulu wakhetha umlobokazi wakhe ngokukhetha ngaphambi kokusekela kwezwe wafaka amagama abo encwadini yokuphile yewondlo elahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe ngaphambi kokuba yizwe lize liqale uNkulunkulu emqondweni wakhe engongenasiphelo futhi sisebenzisa igama ngesikhathi ukumiselwa ngaphambili kepha ukulengiswa kwangempela kulonyaka webandla siphila kuwo ngempela kwakuyinto enkulu eyasetshenziswa ezinsukwini zabafela ukholo ngoba ngempela bakukholwa Kepha sekuphelile kukho manje kuya imiboneni yezomthetho emfundiso yezomthetho ebandleni eza kwakuyinto enhle ngoba konke kwakho kwakuhambe kwaya kubuCalvin ngilandwe baze bangabasaba nayo ngisho izivuselelo noJohn Wesley uza eshumayela imfundiso yamaAmanieni eyakulinganisa uNkulunkulu uzohlala njalo ukulinganisa Ngakho ke intombi eyisiwola yayileyo eyayingenamafutha ezibanini zazo ukuthi ngikholwa ukuthi yaphonzwa ngaphandle bumnyameni bangaphandle lapho ziyobe zikhala khona zilila nokugedla amazinyo futhi uma uzoqhathanisa lokho noma imibhalo emincane phansi ekhasini kuzokugijimisa kubuyele emuva ngqo futhi ekuhlushweni okukhulu futhi ngicabanga ukuthi yizona ezisala ngemuva futhi zidlule ekuhlushweni okukhulu futhi isifundo impela lapho kube besinesikhathi sokungena kukho uma nina manje khumbulani ngishile ekuqaleni lapho ngenkathini izwa amathepu lezi zinto zingendlela nje engizikholwa ukuthi ziqinisile yabo manje uma zinephutha angazi ukuthi izinjalo mina futhi ngingasho kuphela engikukholwayo futhi ngiqondile kulimaza imizwa yanoma ngubani simele nje sizibeke eceleni lapho singena bese ke sithatha into eshiwo futhi sihlole futhi sibone ukuthi imibhalo ngempela noma qhapha leyo yindlela engcono kulezo zonke yokukwenza bese ke ngoba usukwini olufana nesiphila kulo manje esizweni lapho sekukhothozwe khona kwaphindaphindwa ngazo zonke izinhlobo zazo zonke izinto awu kunzima ukuthela abantu kubaba kubambe ngqinge mpela nje njengoba kunjalo esizindeni sezintombi uyabatshela baya kukholwa ileyo ndlela okuqhubeka ngayo Kodwa manje umunye uyofika nalomqondo futhi umunye uzofika nalomqondo futhi sinamahlelo amabandla angaba amakhulu esishiya galulunye nento ehlukene futhi ngalinye liphambene ukufundisa kwakhe kwelinye futhi kufanele kube nomuntu othizo nephutha nomunye oqinisile Ngakho manje ubufakazi kuphela bakho ngokuthi ngokubuyisele ebhayibhelini yabo makube ibhayibheli manje kaningi abantu babeka ukuhumusha kwabo qobo kepha sizama ngakho konke kusemandleni ethu hayi ukubeka noma yihuphi ukuhumusha komuntu kukho lifunde nje njengoba linjalo bese uthi yileyo ndlela elingayo bese kuthi ke bengihlala ngekuqaphela uma uzothatha nje lokho akushilo kuzokwenza konke kuhlangane kwesisila sejuba ncamashinje empalweni cishe impela kufane nokuhlanganisa umdlalo oyindidane okubuyisela endaweni yazo zonke izicucu zamaplanga ezisahe ngogwegwesa ufanele ubheke iphethini ngaphambi kokuthi uhlanganise iphazile kahle uma ungakwenzi ngangihlale ngithi ubuyoba ne enkundleni yakho uyoba nenkomo ecosho tshane esicubeni sesihlahla ngakho ke kwakungeke nje kubukeke kahle uma nje sivumele umoya ongcwele ngubani waloba ibhayibheli na umoya ongcwele wahamba hamba emadodeni aseyiloba ibhayibheli kodwa ke ngaphandle kukamoya ongcwele kungenandaba ukuthi ufunde kahle kanjani awusoze waliqonda ngoba ngisho lojesu wabonga unkulunkulu ukuthi waye kufihlile emehlweni yabahlakaniphileyo nabaqondayo futhi uyokwembulela izingane zona eziyofunda futhi bonke ababafundi babengaphezulu noma bengakwazi ukufunda nokubhala ngaphansi futhi bengabantu abangafundile ngaphandle koyedwa futhi lowo wakungupawulu futhi upawulu wathi wayefanele akhohlwe konke ake akwazi ukuze athole uKristu ngakho ke watshela ibandla laseKorinte akazanga ngokuhlakanipha kwabantu nenkulumo enkulu ngoba ngalesi sikhathi ukholo lwabo laluyoba sekuhlakanipheni kwabantu kodwa weza ku bo emandleni nasekubonakalisweni kukamoya ongcwele ukuthi ukukholwa kwabo kuyophumula phezu kwemisebenzi kamoya ongcwele ngokwezwi likaNkulunkulu futhi lapho esizama ukulenga khona eduze kakhulu khona manje ngoba ngaphambi kokuba kuphele iviki noma isikhathi iviki siliphelile uzokubona yilokho impela obekuyikho lowo muco omncane wehla udlule onyakeni sonke lesi sikhathi ngiyabonga ngokungibekela ibhodi phezulu ngaphezudlwana lokho kubukeka kangcono manje wothi nangifisa sengathi ngabe besinakho bonke obusika nje ukuze nje sithathe incwadi egcwele yesambulo bese sidlule nje kuyo yizifundo ezinhle impela phakathi lapho futhi ngiyakhumbula ngicabanga ukuthi bekuyiminyaka engamashumi amabili edlule noma engamashumi amabili nanhlanu lapho ibandla laliselisha saqala iyodwa ngasekuqaleni kwenkwidla iyodwa futhi kwakule cishe kwikwidla elandelayo sidlule encwadini yesambulo manje ngiyakubula ngithethe incwadi kaJobe futhi raje ngahlala kuye isikhathi eside kakhulu kwaze kwathi ekugcineni usifazane wabhala futhi kwangibuza ukuthi futhi uBrenham awusoze ususe uJobe kuleyo ndundu uma yomlotshana awu ngangizaba kwenza iphuzu ngoba khona lapho yilapho konke into ivaleleke khona kuleyo ndawo phezulu endawaneni kuye lapho kulapho umoya wenkosi wafika kuye khona-ke lapho umbani uqala kubanika nomtumautuma umoya uza phezu komprofethi futhi wabona kufika kwenkosi futhi ngangifuna kushayela ngise lokho ikhaya yingaleso sizathu ngambamba phezu kwendunduma yomlotha isikhathi eside ukuze sikwazi ukuveza iphuzu futhi ngiyazi ukuthi kahle kukhathazane kancane abanye ngiba nokwethuka nami uma ngizo umuntu othize edlala ngento ethize kubukeka sengathi wayeyoqhubekela phambili futhi akushaye kodwa mhlawumbe uNkulunkulu uhola lowo muntu ngenhloso engalokho
back to this remnant before we leave the question
manje sibuyela kulentsali ngaphambi kokuba sishiye umbuzo ngiyethemba ngiyakucacisa lokho ngikhola ngokuqiniswa ukuthi intsali ikhethwe uNkulunkulu ngiyakukholwa ukuthi uNkulunkulu wakhetha intsali ngaphambi kokusekela kwezwe futhi unayo ngokwazi kwangaphambili kwakhe hayi gab manje bekisisani ukumisela ngaphambili niyabo ngoba yigama elincane elinokuncishana phakathi kwabantu niyabo kepha uNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe emqondweni wakhe ongenasiphelo wakhetha ibandla wakhetha uJesu wakhetha ibandla futhi wayengabikezela ekuqaleni ukuthi kwakuyoba yini ekugcineni yena uma engongenasiphelo akukho lutho ayengalwazi yena wayazi wonke amazeze ayeyoke abe semhlabeni nokuthi ayeyowacwayizisa kaningi kangakanani amehlo alo manje lokho nje ukuthi kanjani nokuthi niyokwenza amafutha amangaki nokuthi ayokwenza amangakanani ndawonye lokho akunesiphelo kungukungabi nasiphelo wena ayikho nje indlela yokulichaza futhi uNkulunkulu yilokho ayikho uNkulunkulu ongenasiphelo ngakho ke uma uqaphela iBhayibheli lasho ukuthi ngezinsuku zokugcina ukuthi umphiki uKristu owayezofika emhlabeni manje lesi sani yilelo phutha kuphela ngakakele angathola izigidi kwawami kepha kumfowethu uBilly Graham othandekayo ngolunye usuku leyo ntshumayelo edumileyo ayishumela ngesonto elidlule futhi impela ngacabanga ukuthi kwakuwumlayezo ofike ngesikhathi futhi kodwa washo ukuthi uSathane ukhohlisa ngisho nabakhethiweyo.
The Bible said he would deceive the
elect. Kepha kule kwenzeka ngoba uNkulunkulu wabakhetha ngaphambi kokusekela kwezwe niyabo. Uwundlu Jesu Kristu wayeyiwundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa yizwe lapho uNkulunkulu efaka ngisho nasemqondweni wakhe lapho ekhuluma lelozwi alisoze laguquka lisoze lashintsha niyabo ngoba ungongeni nasiphelo futhi amazwi akhe ayofezeka abakani nje wona kanye umhlaba esihleli kuwo kulobu busuku yizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe izwe ladatshulwa ndawonye ngezinto ezingabonakali ngisho wavele nje wathi makube khona futhi kwaba njalo kulula kangakanani kulowo uNkulunkulu ukuba aphulukise umzimba ogulayo khona ke uma engakha indalo ngokuyikhuluma nje yabo izwi lakhe ukube kuphela besingathola kuphela ukukholwa ukubona ukuthi izwi lakhe liyini siboshele kakhulu emhlabeni futhi siyimbumba kakhulu engqondweni yethu ukuthi thina angazi sibe noku indocumentation okuningi kakhulu umjovo kulokhu umjovo kulokho futhi kusifikise nje endaweni lapho esonteke wonke. Kepha uma ungake ushumise yonke into eqaqeke ubuye kwazini ukuthi unguNkulunkulu futhi amazwi akhe angeke ehluleka kunokuba engahluleka futhi uma lelozi lehluleka khona ke uNkulunkulu uyehluleka futhi uma uNkulunkulu ehluleka lapho akasiye uNkulunkulu niyabo ngakho futhi khumbulani akakwazi ukusho into eyodwa lapha nokunye ukuthi ize ingalapha uzofanele ahlale nesinqumo sakhe saseqaleni ukuze abe uNkulunkulu ngakho ke nje sihafu usicela into eyodwa kuphela ukukhole ukuthi lokho athe kuliqiniso futhi uzokufezekisa. Oh kuhle kanjani pho ubulindele into ezenzekelala yona ukuba yenzeke ngezinye izikhathi uthatha nje ukholo oluncinyane ngeke kwenze isimangaliso kodwa uma ubambelela kukho kuzokukhipha vele uhlale nakho nje njengoba asho inzalo yesinaphi encane kunazo zonke phakathi kwazo zonke izimbewu kodwa selake naqaphela isinaphi ngeke yaxubana nalotho akwazi ukuxubanisa isinaphi nanoma yini ngeke yaxubana futhi uma unokukholwa okuncane nje kokukholwa okungeke kwaxubana nayinoma yikuphi ukungakholwa noma yibuphi ukusonda noma izimfundisoze hlala nje ngqo noNkulunkulu hlale nalo nje lizokuletha ngqo udlule enkungwini likukhiphele ngaphandle ya hlala nje nalokho kukholwa. Manje kuqala lapho uNkulunkulu iBhayibheli lathi esambulweni ukuthi umphiki uKristu ngezinsuku zokugcina manje bhekani lamabandla wonke ehlangana ndawonye umphiki uKristu ezinsukwini zokugcina iyodukisa wonke owayesemhlabeni amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu kusukela ekusekeleni kwezwe. Lafa kwanini kama lakhe encwadini yokuphila na ngaphambi kokuba size sibe nezwe wakhethwa ukwamukela umoya ngcwele kulonyaka ngijoyinane no-Eddie Peronet ngibophelele kwehange omphefumulo wami endaweni yokuphumula ukuba ngingabe ngisantweza ezilwandle ezingabazekayo ezidlangayo isivunguvungu singakhukhula ukudlanga ukujula okunesivunguvungu kepha kujesu siphephile njalo njalo. Akukho kungasehlukanisa uNkulunkulu angeke akabuyeli ezwini lakhe futhi uma engongeni nasiphelo futhi ukunikeza umoya ongcwele lapha azi ukuthi yena uzolahlekelwa nguwe phansi lapha hloboluni lwebhizinisi yaluqhubayo na. Uma ungakhohliswanga ekuziboneleni kwakho uma unomoya ongcwele kebhaphekisiso kwashiwo iBhayibheli kwabaseFesu besini yamashumi amathathu ningamtabikisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngawo ukuze kube uvuselele elandelayo na ngabe lokho kuzwakala kulungile na ubekwe uphawu ukuze kube usuku lokuhlenga kwakho kuze kube nini na kuze kube ukuhlengwa kwakho.
Njata ngola kalo liyo yila ishe mzileni. Kuchi uma isila ishiwe kukupelele. Manje abakwazi kuvala leyo moto kwa manje. Umhloli umele eze. Futhi uyahlola futhi abone uma kukhona ukungaboshiwe okuzo nyakaza. Ipokisi lingahle ngola kalo liyo kungenzeka ila ishe ngukukwele. Kepa uma inezindawo ezingaboshiwe kuyo ufanele upinde uipagishi. Futhi leyo indaba iningi lethi aliwutholi umengwele. Lapho umhloli fika. Uthola izindawo eziningi ezingaboshiwe nebo. Ngakho ke angani akuyibeka uphawu kwamanje. Siyazi omkhulu ezenkolo wafika kimi ngolunye usuku noma hayi ngolunye usuku sekube yiminyaka emithathu noma imine edlule. Futhi wathi ngifuna ukukubuza okuthile. Wathi u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu futhi wabalelwa kuye kwaba nguNkulunkulu. Ngathi iqiniso lelo kunjalo. Wathi yini enye umuntu angayenza ngaphandle kokukholwa na? Ngathi yilokho kuphela bengakwenza. Wathi khona ke uyaphi nalezi zinto zikamoya ngcwele ngaphandle kwalokho na? Manje niyazi ukuthi wayengumbaptist futhi wathi uyaphi nalo moya ngcwele nawo? Wathi uma umuntu ekholo umzuzu okholwa ngawo siwemukelile moya ngcwele. Ngathi qaba manje wena wenza ukuphikisana empalweni imibhalo iziphikisi yona yabo uPaul wababuza niyamukelile yini moya ngcwele selokho nakhola na? Futhi wathi awu ngathi kuliqiniso ukuthi u-Abrahama uyise wokukholwa wanikeza wayenesethembiso sikaNkulunkulu futhi wamkholwa uNkulunkulu futhi wabalela kuyo ukuthi kungukulunga kepha wamnika uPaul ukusoka njengoPaul ukuthi wayemukele ukukholwa kwakhe. Manje uma yena engagaze kubeka uphawu ngomoya ongcwele namanje akagaze yamukele ukukholwa kwakho kuye namanje kunezinye izindawo ezingaboshiwe yabo ngahle ukholwe ya kepha kunezindawo eziningi ezingaboshiwe kodwa uma uthola zonke izindawo ezingaboshiwe zipakishwe kahle khona ke ukubeka uphawu ngomoya ongcwele kuze kube usuku lokuhlenga kwakho lokho yisiqinisekiso sikaNkulunkulu sokuthi wemukele ukukholwa obuvumile kuye. U-Abrahama wavuma ukukholwa futhi uNkulunkulu wathi ngizokunikeza isibonakaliso manje ukuthi wena ukuthi ngikwamukele futhi unika isibonakaliso sokusoka. Manje uma wamukele uKristu njengomsindisi oqondene nawe futhi ukhole kuye bese umcela ukuthi ahlanze impilo yakho bese kuthi ke lapho ebuya nomoya ongcwele futhi ukunikeze isibonakaliso sikamoya ongcwele khona ke ubekwa uphawu ukuze kube ukuhlenga kwakho. Lena lapho inyolakala liyo uma ingaboshiwe emva kokuba konke sokupakishiwe ndawonye futhi bavale lowo mnyango futhi babeke uphawu kuyo futhi ibekwe uphawu ukuze kube sesiphethelweni sayo. Izinkampani zakaloliwe ziyokufaka entilongweni lokuhlunyeleliswa izimile impilo yakho yonke uma uphula lelo phawu. Zingeke zephulwe, zibekwe uphawu kuya esiphethweni sizazo. Akusikho okwawo wonke umuntu emzileni ongayidonsa ivule futhi abuke kuye futhi ayihlole futhi ayibhekisise bese donsa akhiphe izinto ezimbalwa afake ezinye izinto futhi qhabo lelibandla liyothi awu leyo mfundisoze lokhu akulukile lokho akulukile lapho uNkulunkulu kuni umoya ongcwele sekuxazululiwe uyazi lapho umi khona uyazi ukuthi kwenzekeni futhi ubekwe uphawu yonke indlela kuze kube usuku lokuhlenga kwakho isiphethelo sakho salolu hambo lwasemhlabeni. Ohe lokho bekufanele kwenze noma kubani abe nokukholwa nje futhi akholwe uNkulunkulu phakama nje mandleni umoya ongcwele. Manje lezi zintombi ezingawutho langa umoya ongcwele ngiyakhumbula into kuphela ezashoda ngayo kwakungamafutha ezibanini zazo. Ngabe kunjalo na? IBhayibheli lathi amafutha afanekisa umoya ongcwele ingani leso sizathu sigcoba abagulayo ngamafutha nokunyini kunye ngoba umfanekiso kamoya ongcwele. Manje bese kuthi ke uma umoya ongcwele engafikanga phezu kwabo ababanga nawo futhi ke lapho efika bathi manje ezintombini ezazini namafutha zathi yabo babesebuva enyekeni ebandla kwakunyabanye babo phakathi lapho ababengabantu abalungile kodwa ababengeke kukhanyeni kwekanyezi engikushoyo nentambo isibani iciliswe emafutheni yabo futhi yayiphumile yayiphumele ngaphandle babezehlukanisile bona uqobo. UPaul wathi osukini lwakhe bazihlukanisa bona kithi kubonakala sengathi abanakho ukukholwa yabo basuka kubo baphuma kithi ngoba babengesibo abakithi. Manje kwaqala imuve kuqaleni kwalowo nyaka wasefezu futhi kuze kuqhubeka kwehla kungene kulo nyaka namhlanje into efanayo yonke yaleyo minyaka okwenzekile kubo kweqa kwangele kule minyaka ezansi lapha sizongena kulokho ngokujulile esikhashaneni esincane. Manje taplana ukuthi le ntombi nokho yahamba yangena lapho kwakukhona kukhala kulile nokugedla amazinyo. ngisho lokhu mngane wami oyigugule onothando ngoba imvamisa ebandleni lapha uma ngiza lapha nje futhi ngibe nenkonzo yokuphulukiswa futhi ngikhulekele abagulayo nangaphandle ngaphesheka kwezwe ndawo ndawo kepha lesi isikhathi benginitshela isikhathi eside fake nembeza wakho ephaketheni lakho manje sifuna kuza futhi sibe qotho neqiniso omunye nomunye ngoba sisosukini lokugcina ya manje yilapho nina manazareni ayigugu nepilgrim holiness ngaphansi koku ungcweliswa enehluleka khona yabo manje benazi ukuthi uJuda Iskariote waphila ngoku leyo ndawo efanayo na uJuda wakholwa inkosi uJesu njengomsindisi wamemukela njengomsindisi futhi wangcweliswa kuJohane eshumi nesikhombisa ngathi Jesu ethi baba bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liqiniso futhi wayeyizwe kulungile kumathewe shumi banikeza amandla kuphulukisa abagulayo bavusa abafileyo bakhipha odevele futhi baphuma bangena kuze zonke izingxenye zezezwe futhi bekhipha odevele babuya bethokoza futhi bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu futhi Jesu wabatshela ningathokozi ngoba odevele belithobela kepha ethokozani ngoba amagama enu asencedile ophila ngabe kunjalo na futhi uJuda wayenabo kodwa lokho kwakungunyaka nezinyanga ezisithupha ngaphambi kokuba uJesu aze abethele.
Now, then when it comes
manje khona ke lapho sekuze Pentecost ukuba uJuda emukele umoya ongcwele nokuyini okunye waveza ubunjalo bakhe waphika uJesu futhi waba yimbuka kuye. Futhi lokho ncamashinje lapho lowo moya uze khona phezulu ngokuluza uWesley wenyusela lelo bandla ekungcweliseni ngempilo yentombi abamsulu abahlanzekile abangcwele abahle abantu abakahle kunobo bonke owake wahlangana nabo kepha uma sekuze lapho beyokhuluma ngezilimi futhi bemukela umoya ongcwele Nazarene Pilgrim Holiness Free Methodist khona-ke bathi lo ngudevil futhi khona-ke khona lapho yilapho uthuka khona umoya ongcwele futhi uzivalela ngaphandle ngula phakade ngokuba yilona lowo okhuluma yizwe elimelene nendodana yomuntu yakuthethelelwa kepha okhuluma ngokumelene nomoya ongcwele akasoze athethelelwe kumbula bonke abafundi bakhuluma ngezilimi uJesu Kristu wafisa iphambanene ekhuluma ngezilimi ngakho-ke uma ungakwazi ukubhekana nabo lapha ube nobungane nabo lapha kuthiwani ngalapho na kubo uma laba bengoteveli nalabo babeyibo ngakho niyabona lapho kwaveza khona ubunjalo bakhe na nakho kufika leyo ntombi ihlanzekile njengazo zonke impilo emsulwa ngizothatha enazarini emfashini endala amabandla ePilgrim Holiness abakholelwa ngempela ekungcweliseni awunakubeka omunye ezimpilweni zabo bahlanzeke ngakho konke into enhle ukuthi sonke besingaphila kanjalo kunjalo fanele manje siyazi ukuthi sekuningi ngalo kumaphentekostali njengabalingisi lelo iqiniso kepha unqobo nje uma ubone idola mbumbulu uyazi ukuthi lenziwa kwelilingu leyo langempela kunjalo futhi kunomoya ongcwele wangempela okhuluma ngezilimi futhi ukhombisa izibonakaliso nezimangaliso futhi bekulokhu kukhona kusukela ephentekoste kwehle ngakho-ke sifanele sibe nabalingisi sifanele sibe nosifazane omubi ongalungile okwenza usifazane wangempela khanye sifanele sibe nesikhathi sasebusuku ubumnyama ukukhombisa kukhanya kwelanga ukuthi kuyakhazemula kunjalo futhi ufanele ugule ukuthokozela impilo enhle futhi kungumthetho wesizathu esimelayo neziphikisayo futhi kufuthi bekulokhu kunjalo futhi kuzohlala kunjalo inqobo nje uma isikhathi sisekhona manje ngakho-ke ilapho ibandla elizikhuphulele khona manje kazange yini uJesu athi ngosuku lokugcina kumathewu 24 ukuthi imimoya emibili iyofana kakhulu yize ikhohlisa nabakhethiwe impela uma akunokwenzeka ehe kepha lowo owakhethwa kusukela ekusekeleni kwezwe unokuphila kuphakade ukuphila kuphakade ungeke kulahle kuphakade njengoba uNkulunkulu enjalo awusenakufa njengoba uNkulunkulu engafa kunjalo ngoba uyingxenye kaNkulunkulu uyindodana nendodakazi kaNkulunkulu impilo yakho isiguquliwe futhi uyingxenye kaNkulunkulu unokuphila kuphakade wo ngiyamthanda ngimthandi na manje omunye onginike inothi lapha umbuzo omncane nje ngeke sithathe isikhathi esiningi kakhulu manje ukuze siwuphendule futhi khumbulani isikhathi ngazinye lapho ubeke umbuzo omncane phezulu ngizozama konke kusemandleni ami ukufinyelela kuwo uma ngingakwazi kodwa lo bekungumbuzo obalulekile omunye befuna ukwazi uma kwakungalungile ukuba besifazane bafakaze noma bacule noma banikeze imilayezo ngolimi bahumushe imilayezo noma isiprofethi ebandleni Kabo akusiko ukuthi akulungile bo inqobo nje uma kuze endaweni ngenqobo yabo ibandla lesinqubweni futhi kuphela uma yangembele indlela yeqiniso ukukwenza kulabo okhuluma ngezilimi nezinto imiyalezo yabo inikezwa ngaphambi komlayezo kusukela kuPiti ngalokothi phakathi ngalezo zikhathi ngoba umoya ongcwele uhamba nje kusukela endaweni eyodwa ngasikhathi njengoba uPaul akhuluma ngakho lapho kodwa besifazane baphiwe isiprofetho futhi baphiwe izilimi yokuhumusha nakho konke ngaphandle kokuba ngabashumayeli bamele babe ngabashumayeli banqatshelwe ukushumayela emabandleni kunjalo thatha indawo noma ube ngumfundisi noma yini ebandleni kepha mayelana nezipho owesifazane onazo zonke lezo ingaba nesisodwa noma yisiphi zalezo ziphiwo eziyisishiyagalolunyezo komoya ngokwabasekhonile bokuqala ishumi nambili futhi akubophezelekile ukuthi umlayezo wakhe awufanele uphume endaweni yawo uyabo umlayezo ngamunye ulinde isikhathi sawo uma kuba khona ekhuluma ngezilimi kungabikho uhumshayo makathule kuze kube khona uhumshayo yabo futhi le milayezo inikeza ngokuvamisile ngaphambi nje komhlangano bese kuthi ke umprofeti noma umshumayeli ongumprofeti wetestamente elisha umshumayeli lapho eza ngaphambili uNkulunkulu uqala kunyakaza ngaye yabo lapho ke esiqedile khona ke imilayezo iyaqala umunye khona ke ngaphambili nje kohlale kusenqubweni njalo kodwa owesifazane unelungelo Ilandelayo ngingathanda nje ukuthatha isikhathi esincane kuphenduleni lo ngizofunda lezi zizobe ukukholwa okuthathwe okuhunyishiwe kweBhayibheli lilodwa kuyaqala eWashington October 15 izifundiswa zeKatolika iProtestani kanye neJuda zisebenza njengeqembu seziqale ukuhumusha ngokuhlanganyela okusha kwemibhalo okungenzeka ifakazise ukuba uhlu lweBhayibheli olulindwe isikhathi eside Zikizinto phakathi lapha ngingathanda kufunda kancinyana ngaphambi kokuba ngenze isimemezelo sakho ngamanye amazwi ubona khona impela esikhuluma ngakho khona impela nje lokho kushiwo umpalo okuzokwenzeka kulezi zinsuku ukuthi lezi zinto zizohlangana ndawonye futhi zibumbe isithombe sesilo ncamashi ngizamile futhi besebenza kukho futhi manje sebenethuba lingcono kunawo wonke abake babanalo lokuthula ngoba nje kuseza ndlele zabo ngo futhi leso kanye sizathi ukuthi ngiletha lemilayezo isiprofetho ngoba ngicabanga ukuthi isikhathi sifanele futhi uma kukhona noma ubani ongabuya ubusuku ngabunye sizozama ukuqala kuse eli futhi siphume kuse eli futhi uma ngingaqedi indaba khona ke ngizobe sengiyimemezela ubusuku olandelayo uma singaqedi ekuhlelweni kweshumini sishiya galolunye ivesi lesishiya galolunye kuya kwele mashumi amabili kulobo busuku sizokuqala kuse eli ngehora leshumi ngqo sizonazise ukuvalweni kwenkonzo indlela esiqhubeka ngayo bese kuthi ke kusasa ebusuku ebandleni lase Yesu siqala sigijima sidlule busuku obuyisikhombisa eEfesu unyaka webandla laseEfesu nesimina nePergamum neTiatira neSadesi neFiladelphia neLaodikeya ngesandelizayo futhi ngazi lamagugu amahle kakhulu abekwe phansi emgwaqeni kunzima kakhulu ukususa izandla zami kuwo kuze kube yisikhathi ukubona nje phansi lapho futhi ngizomoya wondla ngaphakathi kwabantu kungenza nje ngifune ukuxhuma ngingene ngokushesha ngempela futhi ngisho kuthile ngayo kodwa nje ngifanele ngizibambe futhi ngiwabeke onyakeni wawo futhi ngesikhathi sawo Ngakho uma ugeja ukuza ebusuku qiniseka ukuthi uthola i-tape noma ngandlethize ukuthi ungakwazi ukukubamba ngoba ngifuna kuye ezindaweni zonke futhi ngikwenzile lokhu ngoba ngizizwela ngiholwa ngumoya ongcwele ukwenza kanjalo leso sizathu kuphela esingenza ngikwenze futhi mina uma ngingacabanganga ukuthi kuyosiza ibandla futhi kulolu suku khumbulani ihora izofika kube kudala lapho singeke sikwazi ukuba nalemihlangano futhi ufanele ukwenze manje ngikathi sesenesikhathi sokwenza yabo asazi ukuthi isikhathi sini abazokumisa ngaso lokhu manje futhi ngakho ke kuzoba nobumbano phakathi kwamabandla futhi ayozohlanganisa ndawonye abumbe inhloko emfana ndawonye yamabandla ukungukuthi isuvelo nesakhiwe sikhulu se-UN inhlangano yezizwe futhi lonke ihlelo libuyo futhi uzofanele ube phakathi kokuthi uba ngomunye walawo mahlelo noma uxoshwe futhi leso sikhathi lapho isifanele sikhombise khona ubunjalo bethu futhi siqiniseke ukuthi siyazi hayi kuqagela kodwa sazi uisho kanje inkosi lapho umi khona ibandla lincane belihlale njalo lingcosana ngezibalo iqembe lincanyanyana eli ntambo incane njengeintambo ibomvu yesula ebhebhelini lonke kodwa ibandla njalo futhi sifuna ukukhumbula manje kuphawula nje kuncane ngaphambi kokuba siphinde futhi ukukusa sithathe ubuNkulunkulu obuphakeme nesambulo sika Jesu Kristu uNkulunkulu amembule kithi kulokhu ukusa njengobuNkulunkulu obuphakeme omkhulu unguye hayi ukuthi nganginguye noma ngiyoba nguye nginguye njalo And we notice in this futhi siyaqaphela kulesi sahloko sokuqala sesambulo sesambulo siyini sambulo sakho na uJesu Kristu yini into yokuqala azembula eyiyo lapha na uNkulunkulu sezulwini hayi uNkulunkulu umthathi emunye kodwa uNkulunkulu oyedwa uNkulunkulu oyedwa futhi uzembula ngaleyo ndlela kuqaleni kwesambulo futhi ukhuluma ngakho amahlandla amane esahlukweni sokuqala ukuze kungabikho phutha Into yokuqala kufanele uyazi ukuthi akasiyena umprofeti, akasiye uNkulunkulu omncane, akasiye uNkulunkulu wesibili, uNkulunkulu, uNkulunkulu, futhi ngakho-ke isambulo saphuma, futhi sisaqhubeka naso kulobu busuku kuqhubeke kwehle njengoba sithole kubeni ngabantu kwakhe okukasikhombisa kokuba ngumuntu kobuyena. Futhi kwangathi uNkulunkulu angasisiza sisafundisa lamazwi ngikutatishile njengokuvela ephuzwini langokomlando kodwa lindani ngize ngingene kulipiti lapha okokuphefumulelo ngoba ngizizwela ukuthi sihlezi ndawonye izindaweni zasezulwini kuKristu Jesu nokuthi umoya wakho ingxenye yakho inkotha yomlilo umoya ongcwele ophezu kwakho uza komunye futhi omunye komunye uthungela ngomlilo umzimba kaNkulunkulu omkhulu futhi uwokela ngomlilo futhi zilapho izambulo Manje into esikhuluma ngayo lo mbuzo wabuzwa mina bafanele yini abesifazane ngokunye nokunye na yilokho impela okwaqala ibandla enxushunushweni yali kokuqaleni babethathe zonke isizotha ezithamelini futhi basibeke kubhidi Kepha uNkulunkulu uNkulunkulu wezithameli usebenza kuso sonke isidalwa singumuntu uphila kuyo yonke inhliziyo angangena kuyo uthola labo bantu abanesiphiyo futhi yasebenze ngayo Manje uma udeveli engagwazi ukubabamba into leyodwa khona ke uyeza futhi enze imbumba enkulu yalutho futhi uxosha abantu njengoba uPaul asho lapho libuthana uma nonke likhuluma ngezilimi futhi yonke afundile angene ngeke yini athini yahlanya ubula umunye ukhuluma ngezilimi futhi lona ephumile enqubweni nakho konke lokho ngeke kwasebenze kodwa wathi khona ke uma umunye iprofeta futhi embula imfihlo yenhliziyo bayothi ngempela uNkulunkulu nani Kodwa uma umunye ukhuluma ngezilimi ngesambulo anikeze incazo yakho okuthile okwakha ibandla khona ke ibandla lonke liyakhiwa ngakho into ethize ezokhuluma futhi uNkulunkulu ekhuluma ngezilwimi esingazilutho ngazo futhi uzosinikeza omunye futhi asihumushe ngomunye futhi asho into ethize eyenzeka ncamashi nje ngendlela okushiwo ngayo khona ke ninomoya wenkosi phakathi kwenu futhi wo masilwele lokho bangane ake sigcine lowo mlilo ovutha manje ngaphambi nje kokuba sivule loluhlu olukhulu lombhalo ngiyamangala uma kungabaka ukhulu kakhulu uma nje singaba futhi sishintshe ukuma kwethu imizuzu embalwa sisakhuleka uNkulunkulu mnini mandla wonke wabuyisela inkosi uJesu kwabafileyo futhi umethule kithi emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye njengoNkulunkulu wasezulwini ongenakuhluleka sibonga wena ngalokhu nangobukhona bakhe bukanye nathi ubusuku nosuku ekuhambeni kwethu kwansuku zonke And we are so happy to know that in this hour futhi sijabule kakhulu kwazi ukuthi kuleli hora lokudideka lapho yizwe lingazi ukuthi lenzeni bamba imigodi emhlabathini futhi bayaziqinisa ngokhonkolo kepha uNkulunkulu ngeke bakwazi ukucashela ulaka lukaNkulunkulu Kunekambeli lode kuphela Nkosi futhi sijabule kakhulu ukuthi sikwemukele lapho ngibona ikazi ngizodlula kini
sijabule kanjani ngalokho kuvikela okwanele kulobu busuku begazi lewundlu likaNkulunkulu umpristi omkhulu emenkazibuleni kulobu busuku yenza kunxusela phezu kokuvuma kwethu sijabule kakhulu kuba naye nathi kulobu busuku isikhulume esikhulu umoya ongcwele omkhulu umnikezeli ugcobo omkhulu umnikezeli kuphila omkhulu futhi manje Nkosi uNkulunkulu njengoba ngibize laba bantu ndawonye lapha ngaphansi kwalolu phahla kulobu busuku futhi sibuthene lapha njengebandla noma ingxenye yalo asibuthene egameni laleli thabenekele noma egameni lanoma yimuphi umuntu ngamunye kodwa egameni likaJesu Kristu kumele umoya obuse umzimba wakhe nomqondo wakhe futhi wamlawula angeke kithi kulobu busuku futhi ahumushe izwi futhi ashumayele izwi futhi alinike izinhliziyo zethu ezilambile njengoba silindela kuye ngokuba sicela egameni lakhe nasekazimulweni yakhe amen. Hlalani phansi. Manje nginina eninama Bible enu phenya esahlukweni sokuqala sesambulo bese uqala ivesini lesishiya galolunye amapensela enu namaphepha futhi ngizozama ukuninikeza izinsuku ezimbalwa nokunye nokunye njengoba ngiqhubeka.
Now this is actually this morning was more of the sermon type.
Manje lokho empeleni kulokukusa bekuluhlobo lentshumayelo kakhulu kubekwa kwesisekelo phezu kobuNkulunkulu kwesambulo uNkulunkulu embulwe kuKristu bangaka bakukholwayo na uNkulunkulu wembula kuKristu uJehova wembula kuKristu manje uNkulunkulu uzokwambula kuphi na ebandleni lakhe kanye nabantu bakhe kithi umoya ofanayo imisebenzi efanayo kubonakaliso okufanayo uthando elifanayo intethelelo elifanayo ukubekezela okufanayo ubumnene ukukhuthazela ukuthula esiha nakho konke kokukuKristu kusebandleni.
Remember, keep this in mind.
Kumbulani gcineni lokhu engqondweni konke lokhu uNkulunkulu ayeyikho wokuthululela kuKristu ayengokugcwala kobuNkulunkulu emzimbeni futhi konke lokhu uKristu ayeyikho wokuthululela ebandleni.
God above us, God with us, God
uNkulunkulu ngaphezu kwethu, uNkulunkulu enathi, uNkulunkulu kithi, ubuthathe emunye bukaNkulunkulu, uNkulunkulu ebonakaliswe ngezindlela ezintathu ezihlukene, uyise indodana, umoya ongcwele.
The revelation shows that he is not three gods.
Isambulo sakhombisa ukuthi akasibo onkulunkulu abathathu kanjalo akanqunyiwe wabase zingcwezwini ezintathu kepha uNkulunkulu oyedwa owayenguNkulunkulu ezinsukwini zobubaba wayenguNkulunkulu ezinsukwini zobudodana uNkulunkulu ezinsukwini zesimiselo sasikhathi sikaMoya Ongcwele uNkulunkulu ofanayo. Hayi abantu abathathu abahlukile, hayi abantu abathathu, hayi ubuntu obuthathu, ungumuntu oyedwa, ubuntu obubodwa, awukwazi ukuba ubuntu ngaphandle kokuba ngumuntu. Abanye abantu bathi akasibo abantu abathathu kepha unobuntu obuthathu, awukwazi ukuhlukanisa lokho ngoba uma enobuntu ungumuntu, kufanele abe ngumuntu ukuze enze ubuntu. Abanye abantu bathi akasibo abantu abathathu kepha unobuntu obuthathu, awukwazi ukuhlukanisa lokho ngoba uma enobuntu ungumuntu, kufanele abe ngumuntu ukuze enze ubuntu. Ngakho ke ungumuntu oyedwa, ubuntu obubodwa, unguye izolo namuhla laphakade, uAlpha uOmega wayekhona khona futhi oza kuza wo uyikho konke nje. Ngiyakuthanda lokho bekusisana imvelo yakhe, impilo yakhe, imisebenzi yakhe fanele ibonakaliswe khona lapho kuleli thabenekele njengoba nje kwakunjalo sukelo lwakhe. Hayi ukusho lokhu ngokubandlulula, uNkulunkulu uyakwazi lokho, hayi lapho kuphela kepha emhlabeni ujikelele. Ngiyajabula ukuthi kunjalo kodake siyazi ukuthi simi kuphi ngoba sinalowo moyo ofanayo kithi uhamba nathi futhi ubonisa ukuthi ulapha akusithi nguye sikwazi ukwenza lezo zinto uNkulunkulu. Ngaphandle kwalokho ezweni lesayensi wavumela isithombe sakhe ukuba sithwebulwe kanye nathi kithi ngakithi ngaphezulu kwethu ngathi sebenze ngaphakathi nangaphandle kwethu. Wo kumakalisa kanjani?
I am the spoke to Moses.
Baba bamse ukucela icule elincane, nginguye okhuluma kuMoses sihlahleni somlilo esivuthayo. Nginguye uNkulunkulu kaAbraham inkanyezi yokuse kazimulayo. Nginguye imbali iliyase Sharon. Oh, nithenge imvelaphi na? Niyamazi baba wami noma ningalisha igama lakhe na?
Oh, who do you
Uwo nithi ngingubani noma nithi ngivelaphi na? Niyamazi ubaba wami noma ningalisho igama lakhe na? Ngingu-Alpha, u-Omega, isiqalo nesiphetho. Nginguye indalo yonke futhi uJesu igama.
The revelation.
Oh, sibekelise kanjani sambule manje khumbulana ukwazi ukusithola ngosiyazi bezenkolo sizi ngalondlela sizoze kuphela njengesambulo. Ukubhabhathiza ngamanzi kusebenzisa igama likaJesu Kristu linganikezwa kuphela njengesambulo. UJesu noNkulunkulu engumuntu ofanayo kungafika kuphela njengesambulo. Lonke iBhayibheli lakhelwe phezu kwesambulo. Umathewu weshumi esikhombisa ukuthi ngoba ngathi phezu kwaleli dwala isambulo sokomoya ngizolakha ibandla lami namasange sonke angeke yalahlula. Siphonsele inselele noma ubani ukuba sikhombise noma kuphi umlando noma umpalo lapho kwakukhona noma yibaphi abantu abake babhabhathiza egameni likayise indodana ya umoya ongcwele ngaphandle kwebandla lekatolika kwaze kwaba sosukinini kwaMartin Luther kwase kuba ibandla lamaprotestani kwaku futhi bonke ububi lalelani njengoba singena eminyakeni ibandla bonke ububi obabuse bandla yeni lokuqala yaqabangena kwelilandelayo kwakulokhu kuqhubeka nje kwehla kuze kuthi ekugcineni kuphethele kuhlubukene kugcwele osukwini lokugcina bonke ububi kulokhu kuqhubeka kweqele onyakeni ngamunye zonke izikoloze ezincane zaqala njengakugenesise umvini waqala kukhula waluka indlela yawo uguduze ebandleni futhi uphuma ngezinto zokugcina ngomangelisa iphepheli lathi abusisiwe abaphunyukayo ngalolo suku yabo mnumzane abaphunyuka kuzo zonke lezi zinto. Manje ngicela uNkulunkulu ukuba sisakhuluma esambulweni, ngicela ukuba akuphe isambulo saloku ngokuba ungaziwa kuphela ngesambulo futhi ungasindiswa kuphela ngesambulo. Unolwazi lwakho ngokuhlakanipha kepha awuna kusindiswa kuze kube kwembulwa kuwe. Angekho umuntu ongabiza uJesu ngoKristu kuphela ngomoya ongcwele, yilokho okushiwo iBhayibheli. Ngekho umuntu ongathi uJesu unguKristu aze ukuba wemukele umoya ongcwele. Ngathi athi kumele usisho njalo, iBhayibheli lisho njalo, lawo amaqiniso, ibandla lisho njalo. Leli qiniso kodwa wena uzazi kuze kuba umoya ongcwele ukwembulela wena futhi usebe kuwe. Akukho umuntu ongabiza uJesu ngoKristu kuphela ngomoya ongcwele, hayi ngokwazi, hayi ngobuhlakani. Bazilenza kanjani iBhayibheli lokho? Azama ukulicindezela lezi lifanele amaJuda amaKatolika namaProtestani lapho ehlukene njengosuku ebusuku. Wacabanga ukuthi amaJuda azi kangcono kunalokho, ngicagele mhlawumbe yihora nje lakho ukuba kufike lapho konke kuzofanele kungene kulokhu kuhlubuka kukhulu. Ngakho-ke futhi zonke izinto zimane nje zikhumbule, asikwazi ukukuvimba kodwa into kuphela esingayenza ngokuphonsa kukhanya phandle lapho mhlawumbe sizini yele njengomfelo ukholo bese sihamba. Ngakho ke iyona ndlela kuphela singakwenza ngayo, kepha abaningi bazodingeka benze lokho futhi ngakho ileyo ndlela iBhayibheli lamiswa ngayo nezinto esingena kuzo. Uma ngingabhekisisi ngizongena kukho. Manje into yokuqala encwadini yesambulo iqala ngokuthi iyisambulo sikaJesu Kristu ukuthi ungubani. Manje uJesu Kristu unguNkulunkulu umnini mandlonke, siyakwazi lokho. Bangaki abakukholwa yena? Thanini amen. UNkulunkulu umnini mandla wonke futhi unegama elilodwa. Lelo gama yilona gama kuphela elinikezwe ngaphansi kwezulu ofanele usindiswe ngalo, uJesu Kristu. Kungani belisa bechibiyeni na? Yilokho kungangibangalisi. Ehe, yabo, ingenxa yokuthi lowo moya wanyelela wangena emuva le lapho onyakeni wasesimina kuthi wazeluka waqhubeka ngowedla wadlula wangena kulowo nyaka omkhulu bomnyama futhi wakwenza imfundiso futhi waphuma kanye nakho kulolu suku lokugcina. Manje ibhekisisa umlando nje neBhayibheli njengoba sidlule kuleli viki ukuthi kuzikhipha kanjani kanjani lezo zinto.
Now, the next thing it was given by Christ.
Manje into elendelayo sanikezwa nguKristu kuJohane ngengelosi ukuba sinikezwe kwawakhe iniyo amabandla kusembula emabandleni akhe futhi zikanyeze zisikhombisa esanyeni sakhe kwakuyizithunywa eziyisikhombisa zamabandla ayisikhombisa futhi wonke umuntu oyoke abe nomlayezo uzoba naso umlayezo weqiniso ofanayo oqale ekuqaleni.
futhi kaphezulu uma seya sifinyelela kulezo zindawo ezijilile lapho ukubona ukuthi uNkulunkulu wazidonsela kanjani lezi zinto ngaphakathi uyamangalisa kuzokwenza umemeze nje ngingangikufunde bese ngihamba-hamba isikhashanyana futhi ngikhale ngibuyele muva ngiphindele ngihlale phansi futhi bese ngihamba-hamba isikhashanyana ngijabule kakhulu ngokwazi ukuthi uNkulunkulu waze wenzeka kanjani ukuba abene siye kangaka ukusivumele sibone leyo nto ehoreni esiphila kulona yengani kunjengoba uJesu athi umuntu uthengise ngakho konke yenakho ukuthekete imali lithize ulithekisele yizwe izinto ezenze nakho konke okuphathelene nanoma yini enge ukuze abe nalokho kunjalo beka ihange lakho lonke kulokho ihange lomphefumulo ukubona ukwambula kwakhe kwezwi lakhe manje noma ngubani osifundayo ubusisiwe kunjalo na futhi sishilo kulokhu kuza uma ungakwazi ukufunda noma ngubani osizwa sifundo ubusisiwe manje siqala ngesibusiso kulabo abayohlala ngisho futhi basilalele sifundo futhi izicalekiso kunoma ngubani oyozama ukunezela noma yini kuze noma suse noma yini kuze manje ke uma ibhayibheli lembula ngokusobala ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu umnini mandla onke khona ke maye kulowo ozokususa lapho ya isambulo noma ngubani oyakungeza noma yini uhle luphelele lwesambulo incwadi kaNkulunkulu yokugcina amazwi akhe okugcina awakhe okugcina futhi noma yisiphi isambulo esiphikisana naleso singese siprofethi samanga akusiyena uNkulunkulu ngoba lokhu yiqiniso futhi kumbulani lena yona kuphela incwadi yebhayibhelini uKristu ayiphasisa uqobo lwakhe cabanga ngaloko incwadi kuphela ingukwembula kwakhe uqobo incwadi kuphela abeka uPaul wakhe kuye futhi wabeka izibusiso zakhe nezicalekiso zakhe izibusiso kulabo abazoyemukela izicalekiso kulabo abangayikuyamukela
now we get to the Isle of Patmos now to get started
Manje sifinyelele esiqikini sasePatmos manje ukuze siqalise ivesi lesishiya galelonye. Ndayoqala sifuna ukusho ukuthi isihloko salokhu singukuthi umbono sePatmos kwenzeka ngo-AD. U-AD kusho ukuthi uJesu azalwa phakathi kuka-AD 95 no-96. Indawo yayisesiqikini sasePatmos. Indawo yaso ingamamayela ngamashumi amathathu ukusuka egwini lase-Asia Minor entshonalanga ukubhekana nebandla lase- isi olwandle iAegean olwahlukaniswe iMediterranean yileyo ndawo lapho sikhona cabangani manje isiqhinge sincane sihleli amamayela ngabachuma amathathu kusuka kuni lase Asia Minor olwandle iAegean ngokubhekana nje nebandla lase Philadelphia noma ibandla lase Ephesus lapho umlezo uqala wanikeza khona lapho uJohane wayengumelusi khona ngaleso sikhathi Ngamazi wabheka emuva ngqo impumalanga futhi wayebuka ngokuqondile ngqo ebandleni lakhe kusukela lapho ekhona futhi umlayezo wokuqala wawubhekiswe ebandleni lakhe elalimelele unyaka webandla kulungile umbono wanikeza uJohane Ngcwele omkhulu owayengumelusi webandla eEfeso ngaleso sikhathi sasisimo sinike lesi siqhingi na sasikuphi futhi simo sini kulungile siyaziwa emlandweni njengesiqhingi esinamadala esigcwele izinyoka ofezele zibangwa nokunye kungamamayela ngamashumi amathathu ukusizungeza futhi sigcwele amadwala sasisetshenziswa ezinsukwini zikaJohane njenge-Alcatraz indawo lapho umbusi wombuso wamaRoma ayedingisa khona izelelezi ezimbi ngempela ukuthi babengeke bazigcine ejele nokunye nokunye babezibeka phandle lapho kuleso ziqhinga ukuba zife baziyeke zihlale lapho zize zife umbuzo Isizathu ukuthi kungani uJohane waye lapho na indoda besabayo uNkulunkulu indoda elungile indoda enedumele lihle isimile sihle engakaze abe senkingeni kungani le ndoda yayi lapho na iBhayibheli lathi ngenxa yezwi likaNkulunkulu nobufakazi bukaJesu Kristu Manje sinokuhleleka isiqhingi sasePatmos olwandle iAegean amamayela ngamashumi amathathu kusokwini cishe amamayela ngamashumi amathathu kusizingeza simadwaladwala sigcwele zibangwa nofezela nokunye nokunye futhi sasisetshenziselwa indlu yetilongo njengoba iAlcatraz injalo bathola isiboshwa abangakwazi ukusigcina etilongeni lapha bona izelelezi ezimbi kakhulu kanjalo basikhiphela iAlcatraz
The last of the disciples and the only one who died a natural death.
Khuluma nje, ngathethela uJohane ongcwelisiwe omkhulu wokugcina kubafundi, futhi yena kuphela wafa ukufa kwemvelo. UJohane ngaphambi kokuya esiqingini wayeswela ngokuba umthakathi, futhi wabilisa ebhodweni likaGrace amahora ngamashumi amabili nane ngaphandle kokumshisa. Ngeke wabilisa umoya ongcwele ukhiphe kumuntu. Bambilisa amahora ngamashumi amabili nane ebhodweni likaGrace ngaphandle kwanoma yikuphi kulimala. Futhi kwathiwa isizathu amaRoma anikeza ukuthi wayengumthakathi futhi wathakatha uGrace. Lokho ingqondo yenyama engacabanga ngakho. Manje yebo, lapho besibiza abafundi ingqondo ababhulu noBelzebule, niyabona lapho lowo moya wakudala uvela khona na? Kepha niyabona lapho umoya wangempela uvela khona na? Iminyaka ebandla, niyabo? Amahora ngamashumi amabili nane ebilisiwe koshisayo uGrace obhubhudlayo, futhi awungazi umthindikisho wo uNkulunkulu wamvela kanjani kuye ngomoya wakhe ongcwele. Umsebenzi wakhe wawungaqediwe. Bambeka esiqhingini iminyaka emibili, futhi ngenkathi uNkulunkulu emisa lapho yedwa kuye wabhala incwadi yesambulo njengoba ingelosi yenkosi imembulela yona. Kwase kuthi-ke lapho lokho sekuphelile ubuyele ezweni lakubo, futhi walusa ibandla lase-Efeso, futhi wafa futhi wangcwatshwa e-Efeso uJohane waphezulu.
John, or under great persecution, John writes the ninth verse, I, John, who also am your brother in tribulation, and companion in tribulations,
wo kuhleleka kunje manje kulungile. Ibandla khona-ke ngaphansi kukaJohane noma ngaphansi kokuhlushwa okukhulu, uJohane ubhala ivesi lesishiyagalolunye. Ngamanye amazwi, wathethe izwi likaNkulunkulu futhi walifakazela ukuthi laliyizwi likaNkulunkulu, futhi uKristu wabuya ngaye futhi wafakaza ukuthi wayeqinisile. Nakho lapho khona izwi likaNkulunkulu libonakaliswa kuye, lifakazela ukuthi wayengceku kaNkulunkulu. Khona-ke abakwazanga ukuphika lelo, ngakho-ke badingeka ukuthi bamtshele ukuthi wayengumthakathi, wathakatha uGrace futhi awuzange umlimaze, futhi wathakatha abantu futhi abaphilisanga, futhi wayengumbhulu ongakwazanga uhlobo oluthile lomuntu omubi nogulayo umoya omubi. Futhi ngakho bamkhiphela ngaphandle lapho, babecabanga ukuthi wayengozi ukuba abe phakathi kwaphakathi, kepha wayephethe kuphela intando kaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wayenenhloso ngaphansi kwaso sonke leso simo, wayengakwazi ukumsebenzisa nakho konke ukuhlusha nezinto, ngoba abangcwele babefika. Wo mfowethu Johane, sizokwenzenjani ngalokhu na? Futhi sizokwenzenjani na? UJohane wayengumprofethi, siyakwazi lokho. Futhi ngakho-ke babebuza le mibuzo, ngakho-ke uNkulunkulu wayesanda kuba nombuso wamaRoma ukuba umqukule bese umbeka phandle lapha esiqingini. Futhi wathi, manje woza Johane, ngifuna ukukukhombisa okuthile okuzokwenzeka okokuqina kubapostoli. Wayengasekho omunye ukusiloba ngaphandle kukaJohane. Base bemhlalisa phandle esiqingini sasePatmose kusukela ngo-1895 kuze kube u-1896. Futhi wasibhala futhi wathi, mina ngikumfoweni nomhlanganyele kanye nani ekuhluphekeni. Manje akakhulumanga ngokuhlupheka okukhulu. Lokho kwakungesikho ukuhlupheka okukhulu, futhi akufiki ebandleni. Ukuhlupheka okukhulu kuze kumJuda, hhayi ebandleni. Ngakho kwakungesikho ukuhlupheka, ubuhlupheka obukhulu.
Now the 10th verse. I was in the Spirit on the Lord's day.
Manje vese shumi, ngangikumoya ngosuku lwenkosi, ngezwa emva kwami izwi elecilongo, ngangikumoya ngosuku lwenkosi. Manje angeke wenze lutho luhle uze kuqala ungene kumoya. UNkulunkulu akakwazi ukukusebenzisa yonke imizamo yakho iyize kuze kuba kuqala uyeza kumoya. Uma ngizocula, ngizocula kumoya. Uma ngikhuleka, kwasho uPawulu, ngizokhuleka kumoya. Bese kuthi-ke, uma kukhona noma yini eza kimi elungile, ifanele ukwambula kimi ngumoya, futhi kuqinisekiswe yizwi, ibonakalisiwe ngempumela eyithelayo. Manje njengokuthi ngamanye amazwi, uma ngithi uJesu Kristu wathembisa ezwini lakhe ukuthi uma ngiphenduka ngibhapathizwe egameni likaJesu Kristu, ngiyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele. Into yokuqala kufanele ukuba ngiyenze ngikuphenduka, kwambuliwe kimi ukuthi lokho kuqiniso, khona-ke ngibhapathizwe egameni likaJesu Kristu. Khona-ke imiphumela ungukuthi ngizokwemukela umoya ongcwele. Uma ngigula futhi wangithembisa ukuthi uma ngiyokholwa futhi ngibe namalunga ebandla, angigcobe ngamafutha akhululeke
phezu kwami ngikhule kukholo yokumsindisa kulayo Nkosi ngiyakukholo ngilandela ukuyalela kwakho makuthi amalunga akhuleke phezu kwami angigcobe ngamafutha lokho kuyaxazulula vele uqhubeke nje konke sekuse kuphelile wena uthi awuzwa nayimuphi umehluko nokho uJesu akazalwanga ngenkathi uNkulunkulu emhlaba ngaphambi kokusekela kwezwe ngenkathi waye yiwundi likaNkulunkulu wahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe kodwa emqondweni kaNkulunkulu uqobo wayesevele kwenzile ngangingekho lapha ngaleyo nkathi kanjalo nawe kodwa encwadini kaNkulunkulu uma amagama ethu ayelokhu ekhona lapho lafaka ngaphambi kokusekela kwezwe lapho uNkulunkulu esho noma yini kuzofanele kwenzeke ngakho ke uma uhlangabezana nezidingakalo zikaNkulunkulu khumbula nje uNkulunkulu uzozibonakalisa futhi anakekele konke kwakho uvele uqhubeke nje ngumsebenzi osuqediwe owakumangalisi lokho na cabanga vele utshela uNkulunkulu nje futhi uNkulunkulu wathi yenza lokho futhi ngizokwenza lokho awu uma ngiya kokwenza lokho uzokwenza lokho manje udevel uthi uyabo uyalibala lokho akwenzi imehluko uDaniel wakhuleka ngesinye isikhathi futhi kwakuyizinsuku ezingamashumi amabili nanye ngaphambi kokuba ingelosi ize ifike kuye kepha akade kibalanga wayazi ukuthi yayizoza noma kanjani ngakho ke walinda nje yaze yafika lapho yilowo umqondo yilapho khona kukhola manje sizofanele siphume kulokho sizoba nenkonzo yokuphulukisa ngokusheshe impela besingeke saba nayo na ngulungile ya yokukholwa kodwa sifuna inkonzo ephulukisa umphefumulo ukuphulukisa ingaphakathi ngoba yilokho okuzohlala isikhathi eside uthola ukuphila okuphakade akushabalali noma kuguge kuyahlala kuhlala kufana manje wangena kumoya ngaphambi kokuthi kwenzeke noma yini into yokuqala yenza wayesesiqinile sithi ePatmose zonke lezi zinto ayezenzile futhi wathi ngezo iphimbo nazo zonke lezi zinye izinto kodwa ngaphambi kokuthi kwenzeke noma yini waye kumoya futhi uma uqaphela lokho eBhayibhelini lakho emkhulu sonhlofikazi umoya ongcwele amen
he got in the spirit
Wongele kumoya ngicabanga ukuthi lokho kuyemangalisa ngangikumoya ngosuku lenkosi kulupho usuku na usuku lenkosi manje kunengxoxiswano enkulu ake sikuthulise nje lokho kumzuzu nje manje njengoba sishilo kulukukusa abanye bathe sambule sika Matheo ngale shimi nesikhombisa kwakungu Petro ibandla lekatolika lathi wakha ibandla lakhe phezulu ka Petro wayengu papa oqala wayengaba kanjani papa futhi yebe shadile nani yabo Futhi wathi uPetro waya Roma wembelo lapho ngitsheleke indawo eyodwa umlando noma kuphi lapho uPetro wake waya Roma yebo uPaulu waya kodwa hayi uPetro kulungile ngakho ke sitshele ukuthi zonke lezi zikoloze nezinto sezivele zangena ke sinyelela zenyuka nje yebo kodwa futhi abantu namuhle ba noma lapho uye khona yabona elinye ibandla likhulu linesipikile sithile esasisesandleni sake niyazi ukuthi zingaki izipikile yanazo iziphikili ezangokoqobo namuhla ezazise ishumi lesishiyagalolunye bathola amathambo bathola izicucu zezambatho ezinde futhi bathinta futhi babamba futhi asinazo lezo zinto siludingi lokho uKristu yaphila ngithi hayi siphikile esithile noma ucezu siphambana noma ucezu lethambo noma ukuthize uNkulunkulu uphilayo phile ngithi manje ezibonakalisa Sinetabolulodo kuphela lesikhumbuzo lokho isinto sekusasihlwa isikhumbuzo sokufa kwakhe kodwa kuze kufike kuJesu yena qobo unathi futhi ukithi futhi lokho sifuna ukuyiva yizisa ikazimulo kamoya ongcwele ezweni siliva yizisa kuze kuphume kukhanye kulungile manje ngakho kugeni yabo sathatha lolo olunye hlangothi lomgwaqo yazi bengilokho ngizama kuba yilokho futhi inkosi yethu bilokho ngembulela khona na kukhona kunye kwedlulele nolunye olwedlulele kodwa khona ngoma phakathi nomgwaqo kuleli qiniso Yena kaphela uIsaya lapho asho ukuthi kuyakuba khona umende na uIsaya wamashumi amathathu nehlanu futhi niyakhumbula ukuthi abazalwane bethu abangamaNazarene abaligugu babevame kanjalo ukuchelelela uculo neyazi umende wobungcwele manje uma uzolifunda iphepheli lakho kahle alisho ukuthi umende wobungcwele lathi kuyakuba nomende nendlela futhi iyakuthiwa hayi umende wobungcwele kepha indlela yobungcwele Une isihlanganiso siqedela umusho wakho yebo iyakuba khona umendo nendlela futhi iyakuthiwa indlela yobungcwele hayi umende wobungcwele Nebo mkwako wakhiwe indlela umkwako omuthi wakhiwe ingxenye ephakeme kulezo zonke yimaphakathi ngoba ivumela wonke ukuthi ugezeke usuke uye kuwo omabili amacala ilokho nje uma umuntu ezange impela kuKristu uba namehlo akhe emaphakathi noKristu uma ethi kuba namadlingozi kancenyana uzoba uhlanya uma ethi kuba lencane uzogibela kulolo lunye ohlangothi futhi abe yikhukhamba nje ngaphesheya kulolo hlangothi yabo ukuhlakanipha kwakhe kodwa into esemqoko imaphakathi ngcono komkwaqo nomoya wenele kuwe kugcina ufudumele futhi uhamba amen futhi ukwazi okwanele kuzigcina ongaphansi kokulalela umoya ukuhamba njengoba nje unomoya uhamba hayi kuze kube noma yemva njengoba nje umoya uhamba Ibandla lekatolika lathi isambulo sasinguPetro ibandla lamaprotestani lathi sasinguKristu kebe pepe lilifundisa ukuthi baba isambulo asinikeza uNkulunkulu wamnika sona ngoKristu wena ungukristu indodana kaNkulunkulu ophilayo ngusisiye wena Simoni indodana kaJona inyama nekazi yakukwembulelanga lokho ngekho umuntu ikolishi lezenkolo noma isigodlo sezindele noma yini ukukufundise sona kepha ubaba wami osezulwini kwambulele lokho unguPetro phezu kwalelidwala ngizo lakhe ibandla lami namasa isoke awayi kulahlula manje sifika kweindawo lapho bethola khona imibono emibili ehlukene manje ngingahle ngibe nephutha uma nginalo uNkulunkulu ngithethelela kodwa ngeke ngivumelane ne Seventh Day Adventist esho ukuthi kwakungusuku lesikhombisa ayekulo usuku lenkosi bazalane be Seventh Day Advent nabaningi babo bathi kwakunisuku lesabathi alubiza ngosuku lenkosi ibandla lamaKristu lilubiza usuku lenkosi isonto usuku lokuqala futhi siqaphela izinkathi eziningi ukuthi ibandla lamaKristu namanye namuhla abantu beProtestani babhekisela kulo njengokuthi usuku lenkosi isonto lokho kusikho ngokumbhalo isonto kwakuwusuku lokuqalayo lwevike ephepheleni hayi usuku lenkosi futhi kanjalo lwalungele lolo suku lesikhombisa isabatha bekungeke kwenzeke ukuthi kube ngolunye lwalezo zinsuku ngoba kwathatha uJohane iminyaka emibili kuloba isambulo kwakuyiluphi usuku na bekuyoba lephasika eliningi lalezo zinsuku zesikhombisa nezinsuku zokuqala Ubabheli sambule salotho kusukela ku-1895 kuya ku-96 iminyaka emibili kwakulusuku lenkosi usuku lenkosi yikho kanye okwakusho futhi lokho kwakuyiko uJohane wathwala kumoya wawela wangena esukwini lenkosi Lolu usuku lomuntu kepha usuku lenkosi lekufika kuqhubeke kwehle kwemibhalo sizothola ukuthi wayesesukwini lenkosi wahlithwela emoyeni futhi waweliselwa usukwini lenkosi amen kunjalo nabo wayesesukwini lenkosi iBhayibheli likhuluma ngosuku lenkosi sifika kukho kancanyana emibhalo eminingi Into yokuqala usuku lesabatha njengoba sikhuluma ngalo usuku lesabatha akusikho ukugcina usuku luthile asinawo umyalo wokugcina umgqibelo ube yisabatha asinawo umyalo wokugcina usuku lokuqala lube yisabatha testamenteni elisha Ibhayibheli lathi kumaBhayibheli sathiko sesine uma uJesu wayebanike ukuphumula ubengeke kamuva khulume ngolunye usuku kunjalo kepha kusisilele ukuphumula noma kugcina isabatha kubantu bakaNkulunkulu ngoba thina esakholwayo nathi singene kuphumuleni kwakhe siyeka imisebenzi yethu njengoba kwenza uNkulunkulu kweyakhe Bezizani, oh ayibonge Nkosi. Ngiqala kuzizwa ngikanti kakhulu. Ngiyazeka qaphela lokusuku lesabathe. uNkulunkulu wenza umhlaba ngezinsuku ezisithupha, wathi ngosuku lesikhombisa wangele kuphumuleni futhi akabange saphindela neze kuba akhe amazwe. Kona ke wayeselunika bantu njengesikhumbuzo ngoba ubungeke olugcine manje ngoba uma ugcine sabathe lapha olunye uhlangothi lomhlaba yisonto kona ke futhi niyabo ngakho ke kwakukhombisa ukuthi kwakungokwabantu ibanga nesikhathi kuba Israel kona ke kubasilela abantu bakaNkulunkulu ugcine sabathe ngokuba thina esakholwayo ukungena kuphumuleni kwakhe nakuba imisebenzi ngicaphela amaHebheru esahlosisini nakuba imisebenzi yenziwa kwasekusekelweni kwezwe ngokuba ushilo endaweni ethile ngalendlela usuku lesikhombisa uthi wanquma usuku oluthile esho kaDavid mina nikubhala phansi amaHebheresine futhi uyanquma usuku oluthile esho ngoDavid namuhla emva kwesikhathi esingaka kuzwiwe uma uzwa noma wathi uma nilizwe izwi lakhe ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu Ngokuba uma uJesu wayebaphumuzile usuku wayengayikukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku kepha kuba silele ukuphumula noma ukugcina isabatha igama elithi ukuphumula isabatha igama elingajwayelekile kithi elisho ukuphumula igama lesiHebheru elisho usuku lokuphumula usuku lwesabatha ungasebenzi phumula Ngokuba uJesu wayebaphumuzile, wayengayiki ukukhuluma ngolunye usuku. Kepha kuba silele ukuphumula noma ukugcina isabatha, abantu bakaNkulunkulu. Ngokuba lo ongenile ekuphumuleni kwakhe, siyeka kweyethu imisebenzi njengoba uNkulunkulu enza kweyakhe. Asibuyeni neze kuyo ngosuku lelandelayo leviki bese siqale futhi. Singenile kuphumuleni. UJesu ekhuluma ngokubusisa wathi, nibezwile bethi abasendule, ungabulali. Ngithi kini, lowo nalowo othukuthelela umfowabo ngaphandle kwesizathu usembulele vele. Nizwile bethi, labo abesendule, ungaphingi, lowo ngumyalo. Kepha ngithi kini, noma ngubani obuka owesifazane ukuba mkhanuke, usephingile naye kakade enhliziyweni yakhe. Ngabe kunjalo na? Ngakho-ke zonke lezi zinto zaziyizikhumbuzo, izibonakaliso nje, izimangaliso, zilinde isikhathi sangempela ukuba sifike. Manje lapho uJesu eseqede lokho, Matthew 11 ukubusisa. Wathi wozani kimi nina nonke nikhatheleyo, nikhandlekile, nenisindayo, ngize niphumuze emifufuleni yenu. Bekani ijoka lami kini, nifunde kimi ngokuba ngimnene futhi ngijobekile. Kunjalona, wozani kimi nina nonke nikhandlekile, nesindayo, ngize niphumulisa umphefumulo wenu. Uma ukhandlekile usuku lulodwa, izinsuku eziyishumi, iminyaka emihlanu, iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu, iminyaka engamashumi amahlanu, iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye, futhi ukhathele futhi ukhandlekile, woza kimi, ngizokuphumuza, ngizokwethula wonke lowo mthwalo wesono kuwe, futhi ngingene kuwe, futhi ngikunikeze ukuphumula kuphelele nokwaneliseka. Manje kuyini lokho kuphumula na? Asivele sixazulule lokhu nje kancanyana, sibone ukuthi kuyini. Abanye babo bathi, ngani? Ujoyine ibandla, qhabo, ufake igama lakho encwadini, qhabo, awu, uhlobo oluthile embhaphathizwa amazi, qhabo, ake sikuxazulule nje bese sibone ukuthi kuyini. Ungathanda ukwenza lokho khona lapha ngenkathi sisalindile na? Sizobona lapho uJohane aya khona, ngaleya, kuluphi uhlobo losuku aya kulo na? Ngenkathi uJesu efe emhlabeni futhi umsebenzi wakhe waqedwa, wangena endaweni ethize, manje ake sibuyele kwiIsaya isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili, nevesi lesishiyagalombili. Ngikhona ukuthi uye manje uIsaya wamashumi amabili nesishiyagalombili, isishiyagalombili. Futhi asifunde uIsaya wamashumi amabili nesishiyagalombili. Umprofethi ekhuluma iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokuba kwenzeke. Manje bangaka bangathanda ukwazi ukuthi isabatha liqiniso liyini, kuphumule kweqiniso kuyini na? Nakho manje, nakho lapho umprofethi akukhuluma khona, futhi ngizonikhombisa ukuthi kwenzeka kuphi. Bekuthisane uIsaya wamashumi amabili nesishiyagalombili, sishiyagalombili. Ngokuba onke umprofethi profetha ngalezi zinsuku, ngokuba wonke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola, abantu bethatha isidlo ophemayo futhi ephuza futhi eqamamanga futhi ebe kuze kungabe kusabakho indawo ehlanzekile, ubani ayakumfundisa ukwazi? Ngubani ongamfundisa ukwazi namuhla na? Bangakabeze uBilly Graham namuhla na? Bekuyintshumayelo emangalisayo ashumayele ngayo, kanjani ukuthi abantu bengakholwa manga futhi nje beqhubeke kulawa manga futhi bazithethelela ngisho futhi bacabanga ukuthi bebenza okwakulungile? Umphakathi wasemelika uthatha wathi futhi ethi ihluzo lomuntu ehlakaniphile nosikinidi womuntu ophemayo ethatha amanye amanga kadevil futhi sikundlelise kumenza isiwula noma ngabe yini ayiyo. Ukubhema yinto enjalo azame kumenza umuntu ehlakaniphile uyisiwula ukuba ngisho awubheme. Lapho yilapho ucwele kufa nomhlafuza lakho konke okunye futhi usalokhu ukuphafuza uwehle ngamaphaphu akhe uyisiwula. Hayi, hayi, ihluzo lomuntu ehlakaniphile futhi ayikho into enjalo. Umuntu ehlakaniphile akayisebenzisi into. Akukho kuphila ngaphandle uma kuku-Octaves 92 noma kuthize okunjalo. Akukho kuphila ngaphandle kukaKristu. Lokho ukuphila kweqiniso kwangempela. Yini eyenza abadoda nabesifazane baphuze leyo nto na? Ngoba bazama ukwanelisa lokho koma phakathi lapho uNkulunkulu akufaka phakathi ukumela yena, futhi bazama ukukwanelisa ngezinto zomhlaba. Futhi ingaleso sizathu sinalezo zinto, kungaleso sizathu abantu beziphatha kanjalo, ngoba bazama ukuqeda lokho koma ukukubonga uNkulunkulu, futhi udeveli ubanikeza ukufa esikhundleni sokuphila. Wonke abantu efuna kugcwele ubuhlanza befundisi basesentweni konke okunye bakhuluma ngakho kulungile, ukuzijabulisa ukuhlanzekile kuncane, ayikho yini enjalo. Ubani ayakumfundisa kwazi na? Futhi yenze kubani? Qondise umbiko na? Yibo abalunyuliweyo obisini basusa emlambeleni. Manje asisesizo izingane.
Uba kuyisiyalezo phezu kwesiyalezo, umthetho phezu komthetho, umuntu phezu komuntu, isiyalezo phezu kwesiyalezo, lapha incosana nalapha incosana, ngokuba ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi uzokhuluma kulaba bantu. Ake esho kuba ukuthi lokhu yini? Ukucile sabatha, ukuphumula lapho ningabangela abayethileyo. Uzani kimi nonke nina enikhatheleyo nemisintwayo, ningabangela abayethileyo ukuphumula. Lokhu kungukuhlumelelisa, kepha abathandanga ukuzwa. Kwenzeka nini lokho na? Iminyakele ngamakhulu esikhombisa leshumi nambili kamuva ngenkathi ngosuku lephela kwase izindebe ezinginizayo zahlala phezu kwabantu futhi bonke bagcaliswa ngomoya ongcwele futhi baqala ukukhuluma ngezinye izilimi futhi umoya ongcwele wathatha izimpilo zabo baziyeka izinto zabo zasezweni. Kholeke bangele ekuphumuleni noKristu, uPawulu wathi kumaHebhreru sesihluko sesine, thine esingenile ekuphumuleni kwakhe usesiphumuze kuzo zonke izinto zezwe njengoba uNkulunkulu enzile ngosuku lokudala kwakhe. Wangele ekuphumuleni kwakhe futhi singena kange naye emva kokuba imisebenzi yethu yasezweni ziphelile. Nanto elakhela ngempela sabathe liqiniso. Ngakho ke uPawulu wathwala futhi wangena kulowo moya wesabatha futhi wadluliswa kumoya ongcwele yonke indlela wawela wangena esuku lenkosi. Kungani sinezimpi na? Kungani sinezinkathazo na? Kungani isizwe sivukela isizwe na? UJesu weze inkosana yokuphila futhi bambulala. Mabikele mbale noma ngisho khona manje kukhona izinyamazana amadiyi ahlala emazweni abantayo noSanta Claus nezinsimbi ezincincethayo nazo zonke izinhlobo zezinto ezilenga phezulu okungumkupho wabahedeni kunutyaba lwebandla likaZulika. Abantu bekhokha amanani amakhulu futhi beshintshanisana ngezipho nezinto ezinjengalezo wabahedeni. UKhisimusi usuku lokukhonza. Utembeleni uKristu akazalanga ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu kuDisemba futhi wayengeke uma wake waba seJudiya amaquma agcwele iqhwa kabi kakhulu kunanjengoba kunjalo lapha wazala ngo-Epreli lapho yonke imvelo ivela khona. Manje kepha kuyisiko labo futhi kungani senza lezo zinto ngoba silandela amasiko abantu sikundlelisa imiyalo kaNkulunkulu. Bona into efana naleyo bingeke yasho lutho kodwa benza nje usuku lokuheba ngakho kuyihlazo ihlazo ngabo kwenza izinto ezinjalo umkhosi wabahedeni. Kwakunini lapho uSanta Claus ake azihlanganisa noJesu na? Kwakunini lapho unekwatshwa ephasika noma inkukhu noma ipendo yokuhlobo luthize lukayinki noma kuthize noma uhlobo luthile lukayinkwatshwa omncane omhlophe wazihlanganisa nokuvuka kukaJesu Kristu na? Alibona ukuthi kanjani ukuthi yizwe lezohwebo? Lesi sizathu bethengisa lezi zincwadi ezindala zomculo ukuzibinya nezithombe ezingcolile nenhlamba nezinto ezifana naloko yingoba imvelo yabantu ilangazelela umpetho njalo yingenxa yokuthi kunokuthile okungalungile enhliziyweni. Abagaze bangene kulokho kuphumula kanye noNkulunkulu futhi bakhawuke kulezi zinto lapho bengene kulokho futhi bamukele umoya ongcwele khona ke baqediwe neze nezinto zezwe. UNkulunkulu wamthumela ngikholwa ukuthi wathathwa njengoPawulu manje wenyukele emazulwini sithathu wasebona izinto kulungile umoya ongcwele oyikuku awenze emavikini ambalwa edlule lapha ake ngibone ngamanye amazwi ngangesaba ukufa futhi umoya ongcwele wangiwelisa wasengikhombisa ukuthi kwakuyini ngibuzile ubufakazi. Khona ke lapho ngibuya khona ke kufa lupho uJesu lakhona ngathunyele kuba ngibone lokho nje kwakungaphesheya kwekhethini wangivumela ngibuye ukuba ngizolitshela ukuthi ngaphesheya lapho asisize ziphokwini imimoya singamadoda labesifazane abasha bangafi neze bangaguli neze bangaphesheya kweveli nje ukufa ngeke kusenze lutho kuwe kunokukudonsela ngokuleyo ndawo. Manje uJohane wathunyelwe esuke esiqhingini sasephatimose kumoya owelela osuku lenkosi. Lolu usuku lwamadoda, amadoda ayalwa kodwa usuku lwenkosi luzofika lapho le mibuso izoba yimibuso yenkosi yethu nekaKristu wakhe. Khona ke kuyoba nesikhathi seminyaka inkulungwane esikhulu usuku lwenkosi, usuku lokuza kwakhe, ukwahlulela kwakhe. Lokho kuyoba usuku lwenkosi. Lolu usuku lwabantu, ingaleso sizathu behamba benisakaza futhi benze lokho abafuna ukuthi kwenza ngani kodwa kuzoba khona isikhathi banibize abanibiza manje abagengiki abangcwele lezinhlanga kodwa kuzofika isikhathi niyabona ukuthi ngeke bakwenze lokho bayotezuluka futhi balile futhi bawe ezinyaweni zenu.
Ipapeli lati kumalako sine, niyopuma nihambe ngisho emilatheni, emva kokubasa beshe nya, ningabashiyeli impande nakatsha. Lokho kungabashiya ipapeli elikushoyo, abalungileyo baya kuphuma banyathele phezu kwemilotha yababa. Kunjalo impela ngeke bashiyele impande noma igatsha kukho lutho kubuyela kulo futhi bayoqeda manje lolu usuku lomuntu kwenza komuntu imisebenzi yomuntu ibandle lomuntu imibono yomuntu kodwa usuku lwenkosi luyeza. Manje wayekumoya ngosuku lwenkosi kulungile futhi into yokuqala ayizwe ngenkathi yekumoya ngosuku lwenkosi manje sithole ivesi leshumi kumoya ngosuku lwenkosi wezwe izwi njengecilongo ake singadlulisi umzekeliso owodwa manje uma sifanele siwuthathe kusasa singawuthatha nebo umunye akaqaphele iwashi likhulu nje ukuthi ngingekwa isikhathi. Kulungile manje ngangikumoya ngosuku lwenkosi manje kubulani into yokuqala ofanele uyenze yini na ngele kumoya lezi zambulo zizonke zize kanjani kuwe na ngele kumoya uzobe uthole kanjani umoya ongcwele na ngele kumoya ngele kumoya ikathi useyisoni futhi waye emthethweni wangena kulowo moya wo he waqala kushaya izandla zakho nokushaya izinyawo zakho nokujuxuzisa futhi waqala kuphonsa isigqoko zakho kwiphansi futhi uhamba uzungeza futhi uzungeza uziphathise kwesilima wokumoya wawo ngake ucabange nje umfo owaye ngumtanzi omubi ngokwedlulele emthethweni yathi awu futhi nina nonke ninesikhathi esihle kakhulu ngiyacabanga wo bayothi wena ntombi enesinyama phuma lapha niyabo aye emdlalweni ebhola thile shaye ihome run noma enye into ahlale bese eyabuke bese ethi awu ngikakele lokho kuhle impela cha ubungeke ube umdlali webaseball omubi ngokwedlulele ubungeke ube owangempela ubungeke ube semoyeni webaseball uma umuntu eshaye ihome run uyasukuma bese umpompoloza uyiwini ushaye isiqoko somunye umuntu sisuke ekhanda lakhe kanjalo akekho osho izwi ngakho phela ke ebandleni uma ungena kumo oya sokuma futhi umpampaloza utimo haleluya my bye inkosi omunye umuntu aphenduka athi ngenqeko ngigcwele womfoti wuthi uzokubiza umbuzo uma sasingabagimbiki abangcwele ngenxa yokuthi senza lokho kholeke bona bangabagimbiki abangangcwele phandle lapho ngingaqoka ukuba umgimbiki ongcwele ubungeke wena na kunokuba ongengcwele hey impela abagimbiki abangengcwele. Manje wayekumoya wangena kumoya kweleke izinto ziqala kwenzeka futhi kwathi ngangena phakathi lapho weze icilongo manje icilongo lihlale limemezela ukusondela kwento ethize njenga lapho uza inkosi yasondela bayobetha icilongo uma uJesu asondela uyobetha icilongo kunjalo na ngenkathi uJoseph ephuma babetha icilongo futhi manje into thize iza ngaphambili uJohane wangela kumoya wase ezwa icilongo weze icilongo wasephenduka ukuba abheke ukuthi yini engemuva kwakhe ngenkathi ezwe icilongo ngemva kokuba esengene kumoya mhlawumbe wayedaze gxume gijima ndawo zonke esiqingile wayenesikhathi esimnandi wayekumoya ngakho-ke futhi yena lokho kungahle kuzokale njengokuthi kungcwele kodwa angiqondile ngaleyo ndlela nebo wayengaba njalo lokho ngukuthi awu kungahle ukuba wayenza lokho ngikholwa ukuthi wayenesikhathi esihle kumoya edumise njengonkulunkulu ngoba yilokho ncamashiya kwenzeka lapho umoya wehlela phezu kwabo endaweni yokuqala ngenkathi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo badiyazela njengamadoda labesifazane abadakiwe futhi baziphatha njengokungathi babedakiwe futhi benkwankwaza futhi bebiza kuqhubeka kanjalo baze abantu bathi laba bantu bagcwele iwayini elisha le ndlela baziphatha ngayo ekuqaleni ngakho umoya uyeza futhi mhlasimbe waziphatha ngendlela efanayo yabo akukho lutho olusha ngale lento lena inkolo yakudala ya umoya ngosuku lwenkosi manje siyakuzwa manje ini na manje wayenzani na wedluliswa kulesi siqhingi manje umoya ngaleya wangena esukwini lenkosi futhi kwathi nje angawela wangena esukwini lenkosi waze icilongo kuyini na ngothile sondela omkhulu yasondela icilongo liyakhala othile uyeza wabheka haleluya.
Trumpet, sing, I am Alpha and Omega, the first and the last.
Zilonge, ethi ngingu Alpha no Omega, uqala na ugcina. Hayi zimemezelo sengxenye yesibili noma yesithathu, kodwa yona kuphele ingxenye. Ngiyikho kokubili uAlpha no Omega, ngaphambi kokuba ngilibonise noma yini ngifuna kunazise ukuthi ngingubani. Isabelo sikhulu kunazo zonke kubuNkulunkulu, ubuNkulunkulu obuphakeme benkosi yethu Jesu Kristu. Awukwazi kufinyelela kuqala kwisisekelo kuze kuba ukholwa yilokho. Phuma, yilokho uPetro akushoyo. Phendukani bese ke nibona ubuNkulunkulu. Nibhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu ukuze kuthethelela kwezono zenu, futhi khona ke nilungele ukungena kumoya. Into yokuqala ufanele uyazi ubuNkulunkulu bukaKristu ngingu-Alpha no-Omega, ngisuka ku-A ngiye ku-Z. Angekho omunye ngaphandle kwami. Ngangikhona ekuqaleni, ngizoba khona ekupheleni. Nginguye owayekhona, okhona noza kuza, umnini wamandla wonke. Ucabanga yilokho kwashiwo yitilongo, qaphela Johane, ungene kumoya, kukhona okuzokwambula kuwe. Kwini na? Kukhala kwicilongo, into yokuqala, ngingu-Alpha no-Omega, ukuqala kuzo zonke izambulo. Oh, soni khothamba, phenduka manje ngaphambi kokuthi isikhathi sibe leyithi kakhulu. Ngingu-Alpha no-Omega, lokho into yokuqala, amazisa yona. Wayengubani? Kubani leyo sondelayo na? Ngabe le inkosi uJesu na? Inkosi uNkulunkulu na? Inkosi uMoya Ongcwele na? Wathi ngiyikho konke, ngisuka ku-A ngiye ku-Z, ngiyisiqala nesiphelo, ngiyilowo ongafo phakathi. Kamuvanyana nje simbheke kubeni ngumuntu kwakhe ukukasikhombisa. Sibheke lokho ayikho khona-ke. Ngiyisiqalo nesiphelo, ngingu-Alpha no-Omega, okuqala nokugcina. Ngangikhona ngaphambi kokuqala, futhi emva kokuba kungasekho kokugcina ngiyobe ngisekhona. Ngamanye amazwi, okuqala nokugcina. Futhi lokho kubonayo kulobe encwadini ukuthumele kuwo amabandla ezikhombisa aseyasiya, e-Efesu, eSmyrna, ePhergamum, eThiyatira, eSardesi, ePhiladelphia naseLaodikeya. Kulungile, isambulo sokuqala kunazo zonke kubuNkulunkulu obuphakeme bukaJesu Kristu. Ufanele wazi ukuthi ungubani lapho uzwe iphimbo. Kulungile, iphimbo lifanayo elazwakala entabeni Sinayi, iphimbo lifanayo elazwakala entabeni yokukhukhula isimo, lona elifanayo ofanayo nendodana yomuntu. Manje bhekisisani kuleli vesi elilandelayo. Kulungile, ngase ngiphenduka isahluko seshumi nambili. Manje sizoshiya la mabandla okomzuzu nje, ngoba lonke leli viki elizayo siza kulo mabandla. Yabo, ngakho-ke sizokwedlula nje lokho. Kepha wathi lezi ngizokuqolisa ukuba uthumele lo mlayezo engikutshengisa wona. Ngubani na? Ngingowokuqala nokugcina, ngilowo phakeme, ngilowo ngumnini mandla onke. Futhi ngize ukuzokutshela ukuthi ngikunikeza umlayezo kuwo amabandla esikhombisa. Ngifuna usilobe, usilungiselele. Yabo, namabandla esikhombisa aseyasiya. Manje-ke kwakukhona amabandla lapho khona-ke enemvelo kuwo eyayimele le minyaka yamabandla ezayo. Manje ngase ngiphenduka ukuba ngibone izwi ebelikhuluma kimi. Uthe ngiphenduka ngabona izinto zezibane eziyisikhombisa zegolide. Izinto zezibane eziyisikhombisa zegolide. Manje ihumusho le-King James, kungenzeka ukuthi nilalo phakathi kokuthi Scofield noma mhlawumbe i-Thompson Chain noma amanye awo. Akulungile lapho. Akukho ukuthi izinto zezibane, kuthi izimpatho zesibane, zitsha zezibane. Ngiyakholwa ngeliyilo igama elilungile elishiwe ehumushweni lasekuqaleni. Yebo, ngabe amazwi, lezi zinto zezibane zesikhombisa zegolide zazingamabandla ezikhombisa. Uyasho kamuvanyana evesini lamashumi amabili lapha, izinto zezibane zesikhombisa ozibonile zingamabandla ezikhombisa. Ngakho-ke yebo, ukuba kwakuyisibane masinyane, sasiyobe sesisetshenziswe futhi savuthe saphele sikashananeni nje. Kodwa akusizo izibane, isitsha sesibane silinika njengesitsha sesibane. Sengiphendukile ngabona ofana nendodana yomuntu emi phakathi kwe ngaphakathi kwezitsha zezibane ezisikhombisa. Manje bukani, sibani masinyane, besiyosheshe sivuthe siphele, besiyocima. Bekungayikuba nalutho kusemaholweni ambalwa, besiyobe sesilothile. Kodwa isitsha sesibani, isitsha sesibani sikanje.
Let's get a scripture here. Let's get Zechariah 4:1. Then we can maybe get from Zechariah there what we want. Zechariah 4:1. And I believe then maybe in this we'll be able to pull together that what we're wanting.
Lapha ake sithole umbhalo lapha ake sithole uZakaria isine lokuqala kwale ke singakwazi mhlawumbe sithole uZakaria lapho lokho esikufunayo uZakaria wesine lokuqala futhi ngiyakholelwa ke mhlawumbe kulokhu sizokwazi ukuhlanganisa ndawonye lokho esikufunayo.
I can't find Zachariah and Zephaniah, can I? All right.
Ngimthola uZakaria kuZefania ngingakwazi nakulungile kulungile iBhayibheli lami elidala zelitha likuke nya uZakaria wesine elokuqala lalithi sani manje niyasithola isithombe esihle lapha kudingeloza umprofethi manje iminyaka engamakhulu amahlanu neshumi nesishiyagalolunye ngaphambi kukaKristu. Ingelosi eyayikhuluma nami yabuya yangivusa njengomuntu evuse ebuthongweni bakhe manje umprofethi usembonweni. Kuthi yathi kimi ubonani na ngathi ngibona pheka uthi lesibani manje lelo igama elifanayo lihunyushwe ngokuthi isitsha sesibani igolide lonke lunembiza yalo phezu kwalo leso kwakuyisibani nezibani zalo eziyisikhombisa phezu kwalo nemibhobho eyisikhombisa nezibani ezisikhombisa eziphezu kwalo yebo linyaka ibandla ifanayo ikhuphuka yebo leminqumo emibili eseceleni kwalo manje hlobo lonilwe babokhele ini kulezo zibani esikhathini seBhayibheli na ngabe ukhona wazi yena mafutha hlobo lonilomafutha na mafutha emnqumo iminqumo emibili yini na itestamente elisha nelidala yomibili ime ngayo omunye ungakweso kunene sembizana nomunye ungakweso khohlo sayo. Futhi ngathatha ngatsho kuye ingelosi eyayikhuluma nami ngathi ziyini lezi nkosi na futhi ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi awazi yini ukuthi ziyini lezi na ngathi qha nkosi yami yayisithatha isho kimi ithi lokhu kuyizwi lenkosi uZerubhabhele ithi kungabi ngamandla kungabi ngempi kepha kube ngomoya wami isho inkosi yamabandla izobuyisa eJerusalema.
What is a candlestick? It is a lampstick.
Manje siyini sibani na yisinje sesibani futhi kabelani ukuthi kuhle kanjani lapho iphenduka wabona lona ufana nezotana yomuntu lapha yemiphakathi kwezitsha zezibane eziyisikhombisa zekolide ukusho iminyaka yebandla isikhombisa ezabuza. Ujumbopo ngamunye noma isitsha sesibani siwukelwe phakathi esitsheni sokuthi umnisela samafutha esikhulu kakhulu futhi ke lamafutha kuvela kukhuphukele esibanini esimengo kuyinqaba kancane sibekwe nentambo yesibani kuso nentambo yesibani lengela phansi ngele mafutheni. Futhi ngoba nje babethululela amafutha phakathi esiqongweni sesitsha esasigcwalisa isiqu esikhulu kakhulu negatsha elikhulu futhi agijima aphumele eziqwini kanje futhi isibani sinentambo yesibani lengela phansi lo mpopo ungene silokhu sivutsha ubusuku nemini awuzange udingeke ukusikhanyisa asikaze sicime babeqhubeka nokuthululela amafutha empopweni oyinhloko futhi lezi zitsha sizibani eziphuma njengalesi zazinezibani zibekwe phezu kwazo intambo yelambi isuka esibanini igijime yehle ngene lapha ithola ukuphila kwayo lapha wo kwehluke kanjani esibanini kwehluke kanjani isitsha sesibani futhi sidonsa amafutha. Manje lezi zitsha zezibani umlilo owakulezi zitsha zezibani testamenteni elidala ngenkathi bokhele isibani sisodwa babengokhele isibani esilandelayo ngomlilo ofanayo ababe nawo esandleni sabo babokhele isibani esisodwa bese besiphakamise bese bokhele esinye isibani bese besibeka phansi futhi bokhele lezi sibani baseke bethatha futhi bokhela lezi sibani ngomlilo ofanayo abawuqale ekuqaleni. Wo ngithemba ukuthi akuneke makhaya uJesu Kristu nguyezela namuhla naphakade umlilo ofanayo moya ongcwele wokhela wonke lawo mabandla ezantsi ngoku uyo yonke iminyaka.
Didn't Jesus say in St. John 15, I am the vine?
Akashoko yini uJesu ukuthi Yohane ongcwele ishumi nanhlanu mina ngingumvini nina ningamakatsha manje ungumvini omkhulu kakhulu thina singamakatsha manje umvini awutheli izithelo ukuthi kwathathe isihlahla sezithelo ezifana namawolintshi njengowolintshi futhi ungasusa ikatsha kuzo. Awu, ngingathi isihlahla sikapapamuzi bese uhlukanisa indawo encane esihlahleni samawolintshi bese ufake lowo papamuzi kuzo uzokhula. Uzagaba futhi uthathe ikatsha likalamula bese ulifake esihlahleni samawolintshi uzokhula. Noma uthathe ipomegranathi futhi ulithathe noma isiphi isithelo sasihlahla sezithelo esifana namawolintshi tangerine noma izithanjelo noma yisiphi salezo zithelo sezihlahla sezithelo ezifana namawolintshi futhi uzifake kulesi sihlahla futhi sizokhula ngempilo yaleso sihlahla samawolintshi kodwa angeke sithele amawolintshi. Sizothela upapamuzi, sizothela amathanjelo, sizothela olamula, kodwa sikhula ngokuphila komvini wangempela, kodwa uma lo mvini uke wahluma omunye umvini, elinye igatsha liyoba wokuphila kufanayo kuwo, lizothela iwolintshi. Ngoba ekuqaleni empandeni yawo kungukuphila kwesihlahla sewolintshi, kepha amanye angaphila ngazo incobo nje uma siyimfele isihlahla sezithelo ezifana namawolintshi, kepha ngeke sithele isithelo sasekuqaleni ngoba asisiso esasekuqaleni. Yile ndlela ebandeni ngayo bahlukanisa umvini base bayefakele Presbyterian, Methodist, Baptist kanjalo njalo. Uthela sithela se-Baptist, sithela se-Presbyterian, sithela se-Methodist. Kepha uma kukele sesihlahla sike saveza omunye umvini uyoba uhlobo lufanayo lomvini owawuletha ngosuku lwePentecost. Umvini osekuqaleni. Iyakhuluma ngezilibi futhi ube namandla nezibonakaliso zikaKristu evusiwe kuwo ngani na? Ngoba ukuhluma komthombo wemvelo otshalwe kuwo empeleni awutshalwanga kuwe uzalelwa kuwo. Mayibonge inkozo oheya ngizange ngicabange ngalokho ngaleyo nkathi-ke. Yebo, lenemiki ifakele, bayifakele esihlahleni, ngakho ithela uhlobo lwayo lwesithelo. Abakwazi ukuthatha lona, abakholelwa kulowo, ngoba abakaze bazilutho ngawo. Kodwa uma izalelwe kulolo hlobo olufanele ukuphila okuphuma kuleso sihlahla, yilokho kuphele ngakuthela, ngokuphila kwesiqu sasekuqaleni. Lezi zibali zonke zingena khaxa esitshele sisode sikhulu kakhulu, isibambi esisode sikhulu kakhulu, neziyisishiyagalolunye ezahlukahlukene, noma izibambi zezibani ezisikhombisa ezahlukahlukene eziphuma kuzo. Futhi lapho sebekwenzile ngasinyeza lezo zibani zazidonsa emthonjeni omkhulu kuphila kwazo, futhi kukhanya kwaso kwakunesibali siciniswe phansi kulo mpangolo omkhulu. Wo isithombe sihle kanje pho sengiyalezo zikanyeze zisikhombisa ngokumele lokho nokuphila kuvuthe ngomoya ongcwele lapha futhi ngokukholwa vuthiswe ngumoya ongcwele futhi impilo yakhe isibani noma akusise isibani kepha intambo yesibani eciniswe yangena kumoya ongcwele yangena kuKristu futhi ngaleyo ntambo yesibani udonsela ngaphandle kuphila kukaNkulunkulu kunikeza kukhanya ebandleni lakhe. Wo isithombe sinje pho sekukholwa leqiniso unikeza hlobo lunu lokukhanya nawe hlobo ufanele ukukhanyelwa lukhole ngenkathi isibani sokuqala sokhelwa. Ngenkathi unyaka webandla uqala kwakuyi Efesu uPawulu ingelosi yalelo bandla enye yezinkanyezi kukhole izinkanyezi eziyisikhombisa okusho izingelezi eziyisikhombisa izithunywa eziyisikhombisa kuleli viki ngingathatha umbhalo nomlando futhi ngifakazise kini ngazinye zalezo zithembekile engelosini ngayinye futhi yonke ingelosi yayinokukhanya okufanayo kunjalo bese kuthi-ke phakathi ngokwale minyaka yilowo omkhulu ozayo. Qaphelani manje zidonsa kulo mphongolo amafuthi omkhulu kukhanya kuphila kuqiniswe kuKristu. Wena ufile futhi ukuphila kwakho kufihlwe kuKristu ngo noma kufihlwe kuNkulunkulu ngoKristu futhi kwabekwa uphawu ngomoya ongcwele. Akukho ndlela nhlobo kuba yike kususe wena lapho ungakwenza kanjani la ngekho ngakuphazamisa ukuphela kokuphila kwakho kuvuthe ngomoya ongcwele. Wo uvuthe nikeze kukhanya ngiciniswe kuphi elinye ichopho lokuphila kwakho na kuKristu. Wena ufile futhi ufihle kuKristu umoya ongcwele kuvimbela lapho ungakwazi udembela kakwazi kukuthinta. Amen. Angathathela ngesivinini futhi abange umsindo ngisho nokufa qobo lwakho ngeke kukuthinte. Wo ufa luphutheso lwakho na kuphi kunqoba kwakho na makabonge uNkulunkulu osinika kunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Ukuphela kwaleli vesi yake zilifunde uthe ngiphenduka ngabona izinto zezibani eziyisikhombisa zegolide nofana ndoda nomuntu ephakathi kwezinto zezibani eziyisikhombisa ezisagolide.
Did you notice stars
Hey, lutapelile na, izinkanyezi, izinto zezibani, izibani. Kusho ukuthini na? Kusho ukuthini lokhu na? Ukuthi isimiselo sesikhathi esiphila kuso yisikhathi sasebusuku. Izibani namalambo nezinkanyezi kusho busuku. Futhi yenzani inkanyezi na? Ibonakalisa ukukhanya kwelanga kuze kubuye ilanga. Nalibonga igama leNkosi. Futhi umfundisi kaNkulunkulu wangempela kabonisa ukubanika kuthize nje isiqu sikamantshiso esithile ikhoba elithile elivuthayo bonakalisa imisebenzi yakolide kaKristu ebandleni ukuthi usanguye futhi uyaphila futhi ukhanya kimi amen lokho kukhanya akubonisayo inkanyezi ibonisa kukhanya kwelanga nebonga kho sibonakalisa kukhanya kwendodana kaNkulunkulu senza into efanayo ayenza ayinikeze kukhanya sibonini lokukhanya na ukukhanya kwevangeli kulabo manje ake simbhekisise ngaphambidlana nje sisathatha lonke laleli vesi leshumi nantathu lofana indodana yomuntu ephakathi lokho yima phakathi kwezinto zezibane ezisikhombisa ezisagolide embethe ingubo ekhawule ezinyaweni futhi ezibophe ngebhande legolide ezibeleni manje labo ubufakazi obengeziwe bokuthi le mfundiso iqinisile ngakho kulusuku lenkosi limqaphelile na wayengeyena umphristi ngalesi sikhathi kanjalo wayengesiye inkosi wayengumahluleli
You believe he's a judge? Let's read St. John 5:22 right quick. We'll see whether he's a judge or not.
Ngiyakholwa ukuthi ungumahluleli na masifunde uJohane ngcwele esihlalo amashumi amabili nambili masinyane impela sizobona ukuthi ungumahluleli nomagabo uJohane ngcwele wesihlalo amashumi amabili nambili ngokuba uyiso akahluleli muntu ukunike indodana konke ukwahlulela ngabe kutshela na ungumahluleli umahluleli omkhulu futhi uJohane ukhombisa ukuthi wayengekho osukwini lesiprofetha sakhe njengomprofethi kanjalo ngaphumi athi nguwe angene ezinsukwini zobukhosi bakhe Kodwa wayesesukile lenkosi njengomahluleli. Manje bangaka waziyo ukuthi uKristu enebhande lakhe, intambo yakhe emqeni wokhalo lwakhe, wakusho ukuthi wayesemsebenzini na? Noma ngubani ofunda amathestamente, owazi ithestamente elidala, uyakwazi lokho. Labo uKristu efake ibhande ngapha, usemsebenzini, uyingceko. Kodwa wayebophe ibhande phezulu lapha, umahluleli. Masifunde phambilana, bhande legolide lalinga sezibeleni. Kunjalo phezulu ngalapha engumahluleli manje sizofunda ngazimune ngesikhombisa yokuba ngumuntu wakhe oh hey lokhu kungenze ngimemeze ngingakafiki kukho qaphelani oh lena into emangalisa kakhulu lalelani nje Nikandelake manje phikisana uyizinto ezisikhombisa lapha ubalula ikandelake izinwele zakhe amehlo akhe izinyawo zakhe iphimbo lakhe izinto ezisikhombisa azibalula lapha inkazimulo eka sikhombisa kaJesu Kristu ake ngiwufunde ikandelake nonwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu njengekho amehlo akhe amalangabi omlilo izinyawo zakhe zifana ithuseni ikhazimulayo sengathi bezishiswe esithandweni nezwi lakhe inhlokomo yamanzi amaningi futhi futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene nasemlonyeni wakhe kuphuma inkembe bukhali esikanhlangothi zombili nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo
What a vision.
Mbona nje pho Yena ibona lapha na indodana kaNkulunkulu ekhazimulisiwe nezibonakalizo manje ake nje silungele manje uyebo ngicabanga ukuthi lowo bekuyisishiyaka lelunye isishiyaka lombili kuphela angekaqali namanje kulungile lokho kuhle manje uxolo laba bafowethu bamile bangenza ngibe nokuthuka kubabona bemani yabona ngoba ngiyazi ukuthi imilenze yabo ibuhlungu kube benginenge indlela nje bazalwane yanoma yini ebengingayenza bengingaqinisekisa ukukwenza manje ngifuna nithole lokhu kabukabi futhi imani isikhashanyana futhi uNkulunkulu ezonivuza ngokucebile ngumkhuleko wami.
Now notice, the first thing now we noticed, his head and his hair was white.
Manje qaphelani into yokuqala manje siyaqaphela ikhanda lakhe nezinwele zakhe kwakumhlophe njengobuye bezimvu ikhanda lakhe nezinwele zakhe kwakumhlophe njengobuye bezimvu manje akusho ukuthi wayesegugile ukuthi kwenza lokho kwakungesizwe isizathu sakho wayengagugile kwenza lokhu waye kwakungenxa esipilweni sakhe nolokufaneleka kanye nokuhlakalipha kwakhe ngoba uphakade futhi iphakade angeke laguga niyaqonela. Wange siphenye ukuqala futhi sizo kwenza sithombe sakhe phandle lapha njengoba lokhu futhi sizotshela ukuthi uyini manje ake siphenye kuDaniel sikhombisa isishiyagalolunye komzuzu nje sinibona isithombe sifanayo kuDaniel lapho eza khona njenge ngapha esikhathini sasendulo futhi kaningi wokumuntu sazi sebhayibheli sazi ncamashi ukuthi siqonde kuphi khona manje uDaniel sikhombisa nevesi lesishiyagalolunye ngizoqala kwelesishiyagalombili futhi ngabuka uphondo futhi ibheka kwavela olunye uphondo oluncane okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala za simbulwa futhi ibheka kulolu phondo kwakukhona amehlo anjengamuntu nomlomo okhuluma izinto ezinkulu futhi ngisabheka kwaze kwabekwa izihlalo zobukhosi. Manje lalelani, lalisisani manje, niyangizwa ngemuva kulungile na, thanini amen uma ningizwa, ngibuza umkami emuva lapho ngicabanga ukuthi le microphone lapha ikhala kakhulu lapha, ayinjalo na, manje ngiklabalasa kakhulu, ngiyacabanga kulena.
All right.
Kulungile manje uDaniel wesikhombisa sishiyagalolunye futhi ngisabheka kwaze kwabeka izihlalo zobukhosi kwahlala umdala wezinsuku izambatho zakhe zazimhlophe njengeqwa unwele lekhanda lakhe lwalunjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo izinsuku zasemandulo isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalanga bomlilo amasondo akhe ayengumlilo ovuthayo futhi umnonjana wemililo wavela waphuma phambi kwakhe nezinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza neshumi zezinkulungwane eziyishumi zazimi ngaphambi kwakhe futhi kwahlala abahluleli izincwadi zavulwa izinele zimhlophe bonke noma bani uyazi ukuthi abahluleli bakudala ezinsukwini zasendule njengabahluleli abangamagizi bayevame ukuqoka izinwele zimhlophe njengeqwa bangake abakukhumbulayo lokho na abahluleli bakudala basendule babaqoka izinwele zimhlophe ngoba babe futhi nange khombisa futhi ukuthi uJohane ungaleyo osukwini lenkosi wambona njengabahluleli amen. Hayi njengomphristi, hayi njengenkosi, hayi njengomprofeti, kodwa njengomahluleli uyise nguJohane Ngcwele wesihlanu amashumi amabili nambili wanikela konke ukwahlulela kuye futhi ungumahluleli manje uza ukuza kwahlulela izizwe wo ngalelo suku lapho umbona kanjalo izinwele zakhe zazimhlophe njengeqwa uDaniel wambona yeza komdala wezinsuku mpekisisele ehlanganisa lezi zombili ndawonye.
And the judgment was set and the book was
kulungile futhi kwahlala abahluleli izincwadi zavulwa futhi ngabheka ngaleso sikhathi ngenxa futhi ngabheka leso sikhathi ngenxa inhlokomo yamazwe amakhulu uphondo qhabo nginendawo ongesiyo ngibanga njalo na uDaniel esikhombisa sishiyagalolunye ya nakho la sikhona namasondo akhe futhi umnonjana omlilo wavela weza uvela yena nezinkulungwane zamashumi zeza zazimkhonza futhi ngabheka ngaleso sikhathi ngenxa yenhlokomo yamazi yamakhulu akhulunyelwe uphondo ngabheka ngisho saze sahlatshwa isilo wachithwa umzimba waso sanikelwa ukuba basishiswe ngemililo kepha ezinye izilo kubusa kwazo zonke kwasuswa lokho yiwo wonke amabandla abezizwe nemibuso ezowa kodwa ukuphila kwazo kwelulwa isikhathi nenkathi Futhi ngabona embonweni ebusuku futhi ibheka futhi amafu ezulu onjengendodana yomuntu simbone yeza kanjani kulokhu kusevesini lesithathu na yeza ngamafu ezulu indodana yomuntu kufika namafu ezulu onjengayo indodana yomuntu yafika komdala wezinsuku yasondezwa eduze phambi kwakhe futhi yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso futhi ukuze bonke abantu nezizwe ezilwimi bayikhonze lokhu kubusa kungukubusa kuphakade okungayi kudlule nombuso wayo uyaku umbuso wayo yiwo ongayi kuchithwa uzalo komdala wezinsuku ozinele zakhe zazimhlophe njengobuye bezimvu nojohane waphenduka futhi wabona fana nendodana yomuntu yamiphakathi kwezinto zezibane zisikhombisa zegolide nezinwele zimhlophe njengento umahluleli engazibophile ngebhande okhalweni kodwa izibophe ngebhande ngasezibeleni phezulu lapha umahluleli elebandelandwange lilule lo mahlulele ehlombe lakhe wema nelegolide elihlanzekile elingcwele elicwengekile ibandela libambe kulunga kwakhe isembozo sakhe wayemboze yonke indawo kuze kuyafika ezinyaweni bekuzesani kubonakaliswa okukasikhombisa kokuba ngumuntu wakhe nenkazimulo.
Now, I'll read the 14th verses. His head and his hair was as white as
manje ngiyakholwa ivesi leshumi nane unwele lwakhe ikhanda lakhe nenwele zakhe umhlophe njengoboya bezimvu njengeqhwa namehlo akhe yila amalangabi omlilo. Cabangani ngakho nje lawo mehla akafiphaliswe izinyembezi zomuntu manje esebengamalangabi omlilo ngentukuthelo umi lapho njengomahlulelo othi kuthele kungani namala na wosoli cabanga ngalokhu cabanga ngakho lungu lebandla lesivivi cabanga ngakho katolika baptist presbyterian pentecostal cabangani ngakho katolika intombi yenu Maria yadingeka ikhuphukele Pentecoste futhi yamukela umoya ongcwele futhi idiyazela futhi iziphathisoko wezifazane odekiwe yena kanye uninakakristu wadingeka athola lokho ngaphambi kokuba avunyelwe kuyezulwini nizofinyelela kanjani ninabantu besifazane noma yini engaphansi kwalokho na cabangani ngakho madoda angamunye wenu izinwele zakhe namehlo akhe akafiphaliswe izinyembezi zomuntu nokho ngifuna niqaphele ukuthile ngalowo mehlo ngenkathi wayesesemhlabeni ayefiphaliswe izinyembezi njengomuntu ngoba wakhala ethuneni likalazaro kunjalo zigcwele uzwelo ubuntu bakhe wayembethe wayengunkulunkulu embethe ubuntu ukuze asuse isono kodwa nokho ngemuva kwalobo buntu wayenokuthile ngemva kwakhe okwakungabuka phansi ngqo enhliziyweni yobuntu futhi azi konke ngaye ngani na kwakunokuthile ngemuva kwakhe nokho wayembethe umzimba ofanayo kepha babengazi ukuthi kwakungubani uma ungakholwa wathi ukuthi nginguye uzofela ezoneni zakho kunjani uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kepha uma ngenza imisebenzi kababa wami khona-ke kholwani imisebenzi uma ningekholwe yimi wo wazama kanjani ukuyisa umyalezo kubo isambulo wayengabuka phansi ngqo enhliziyweni yomuntu azi konke ngaye ngicabanga kanjani kalokho lawo mehla ake yahlatshwa phezu kwezintaba abheke ebusweni bohluphekayo futhi ayekhala njengomuntu kodwa nokho ayengathatha umoya kankulunkulu ngemuva kwalowo mbono womuntu lapho futhi abone zonke izinto ezazikhona lezo zinto ezazikhona nezinto ezazizokuza abikezela ukuphela kusukela kuqaleni lokho ingenxa yokuthi uNkulunkulu wayengemva kwalawo mehla omuntu kumele uNkulunkulu angene empilweni yakho bese kulawula futhi uzokukhombisa izinto ezizayo ngoba akusesiwe ngumoya ongcwele empilweni yakho emuva lapho ubuka ngalawo mehlo afanayo ukukhipha izinto wo duma kuNkulunkulu ngizothulula umoya wami phezu kwayonke inyama futhi madodana namadodakazi enaye kuprofethi abasha benu bayakubona imibono abadala benu baphupha amaphupha kubo. Hallelujah! Ngezinye izikhathi udingeka akulalise ukuze akwazi ukubuka ngawe, kodwa ngokuqinisekile uzokukhombisa izikhathi eziningi. Abasha benu bayakubona imibono, abadala benu baphupha amaphupho. Phezu kwencekukazi nezincekukazi eziyizisebenzi zami ngizothulula umoya wami. Hayi phezu kwabadikoni nabelusi bami, naphezu kokwami, phezu kwanoma ubani othandayo, phezu kwayo yonke inyama ngizothululela umoya wami. Niyamangala ukuthi kungani ngimemeze kakhulu lokho, kodwa kungena kule minyaka ibandla. Wonakho lapho ekhona lawo mehle, futhi kumbulani kolunye isuku lawo mehle ayifiphaliswe ezinyembezi, lawo mehle azokuma ekahleleleni. Manje njengamalangabe omlilo egijimele emuva naphambili kuwo wonke umhlaba, futhi akukho okwenzekayo ngaphandle kwalokho akwaziyo. Wo he kuqoshiwe egijime emuva naphambili kuwo wonke umhlaba, ebhekisisa wonke umnyakazo, ebona yonke imicabango, azi konke okwenzayo, izizinhlo zenhliziyo, lokho ohlose kukwenza, wazi konke ngakho. Uyazi noma ngabe uyamthanda yini, uyazi noma ngabe izinhloso zakho zilungile yini ukumkhonza, wazi konke ngakho. Futhi kuzoba yini lapho umanga lolo suku, lapho sonke sobe sinqulu phambi kwakhe, futhi uma lapho esihlele sobukhonza zimhlophe sokwahlulelana. Nkulunkulu, ngikhulule kuleyo ndawo, ngifuni ukubona lokho lapho uNkulunkulu othukuthele phuma, lapho enomlilo ubanike emehleni akhe enokulunga, izinto ezimhlophe zokufakelwa phezu kwekhanda lakhe kanjalo, namehlo akhe banika umlilo, wazi yonke imicabango yenhliziyo yakho nakho konke owake wahlose ukukwenza. Ngifihle ngale toleni leminyaka, ngivuleleke umfomdalo ayivame kucula lapho wonke lo mhlaba usha. Yima ngakimi, yima ngakimi, futhi vumela isifuba sakho sibe umcamelo wami. Ngifihle ngale toleni leminyaka, Nkulunkulu, angikufuni ukwahlulela kwakho, angifuna kwakho, engikufunayo umusa wakho Nkosi. Ngiphe umusa wakho, hayi ubulungiswa bakho, ngiphe nje umusa wakho, hayi imithetho yakho, hayi noma yini, ngiphe nje umusa Nkosi. Yilokho kuphela engingakuncenga, angilethi lutho ezingaleni zami, angilungile, akukho kubalelwa, ngibambelela kuphela kalule esiphambanweni sakho Nkosi. Yilokho kuphela ngikwaziyo, oyedwa weza kuzethatha indawo yami. Phekisisani ubuntu bakhe obukasikhombisa manje bobuntu bakhe, futhi nizobona ukuthi yilokho akwenza. Ikhanda lakhe kwakumhlophe njengeqwa, njengoboya bezimvu, unwele olumhlophe, namehlo akhe enjenge akesibone. Ikhanda lakhe lalimhlophe njenge iqwa, namehlo akhe enjenge amalanga bomlilo, nezinyawo zakhe zazifana ithusi elikhazimulayo sengathi zazishiswe esithandweni. Bhekisisani manje, sisanda kuqaphela lapho ezimboze khona, niyazi. Manje bhekisisani ikhanda lakhe, amehlo akhe manje wehlele ezinyaweni zakhe njengethusi. Bhekisisani kwahlukana kuleso sithombe lapho uJohane asibone sikaJesu, naleso uDanyeli asibona sombuso wezwe, ikhanda legolide nokunye nokunye. Bhekani lokho lesi ebesilapha kumi lapha, ithusi likhuluma ngani? Ithusi na, ithusi likhuluma ngesahlulelo, kwahlulela kwakaNkulunkulu. Kuyakhombisa ukuthi inhloso yakhe egcwele iyeza lapha emhlabeni njengoNkulunkulu ukuba enziwe inyama, futhi wasifela, futhi wathatha izehlulelo zikaNkulunkulu. Ukwahlulela kukaNkulunkulu futhi wemukele umbuso oyithusi, futhi oqinile, futhi awunakunyakaziswa. Akukho lutho olunzima kunethusi, futhi akukaze kutholakale lutho olungaliphazamisa. Ukwahlulela ithusi likhuluma ngokwahlulela kukaNkulunkulu kwedlulisiwe. Bhekani inyoka yethusi edlane, yayimeleni leyo nyoka yethusi na? Inyoka yayimele isono, kodwa ngokuba yithusi ukwahlulela osekuvele kusedlulisile isono. Manje aqaphelani futhi izinsuku zika-Elija, lapho babenqabe u-Eliya njengomprofethi, lowo muntu omncane onyaka webandla lasendulo. Ngolunye lwalezi zinsuku ngizoveza futhi ngilikhombise ukuthi u-Israyeli wayeneminyaka yebandla yesikhombisa naye, futhi ifanekiswa ncamashina lena. Futhi onyakeni wabo webandla ezinsukwini zika-Elija bamenqaba, futhi kuneminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha kwakungekho mvula. Futhi umprofethi wasendulo washo ukuthi izibhakabhaka zazibukeka njengethuse, kwahlulela kukaNkulunkulu phezu kwezizwe ngenxa yokunqaba uNkulunkulu nokulalela uJezebheli. Ithusi liphinde limele ukwahlulela kukaNkulunkulu e-altare, lapho mhlatshelo wawubulawa khona. I-altare lethusi ukubulawa, zona kanye izisekelo kwakuyithusi ukwahlulela. Wanyathela isikhamo sewayini sentukuthelo kaNkulunkulu, futhi wathatha ukwahlulela kwethu phezu kwakhe. Kenyana sabulani seshumi nesishiya galelunye ishumi nenhlano umsuzu nje ake sibone ukuthi wenzani sambulo ishumi nesishiya galelunye ishumi nenhlano azifunde umsuzwana nje uma ngingakuthola ya ake siqale ngase ake sibone sishe ivesi leshumi nambili Amehlo akhe amalanga bomlilo nasekhanda lakhe kwakukhona umkhele imikhele eminingi enegama elilotshiweyo elingaziwa muntu kepha yena kuphela futhi wayembethe ingubo efafazwe ngegazi negama lakhe lalithiwa ulizwi kaNkulunkulu manje khumbulani igama lakhe lalingesuye ulizwi kaNkulunkulu igama lakhe lalibizwa ngalokho niyabo negama lakhe lalithiwa ulizwi kaNkulunkulu
and the armies of heaven
Izimpi zezulu izimpi zasezulwini zamlandela zikhwele amahashi amhlophe zembethe ilinene elixolekileyo elimhlophe nelihlanzekileyo nasemlonyeni wakhe kuphuma inkembe kukhali ukuze ashaye isizwe ngayo yena uya kuzibusa ngentonga yensimbi yena uqobo uya kunyathela yileyona nyathela isikhamo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu umnini manda onke
What did
you
do?
Wozani na uNkulunkulu luphezulu kwethu ngokuba yizoni ngabe kunjalo akekho wayengazisindisa akukho esasinga kwenza sonke sizalela sodweni sabunje bubini sifikezele sikhuluma manga futhi wenzani na weze mhlabeni haleluya wasenyathela sikamo sewayini lonke ulekele kaNkulunkulu mnini manje wonke lathululela phezulu kwakhe Wena ufanele ho undlu kaNkulunkulu ngokuba wahlatshwa ethatha izono zezo ebhezi kwakhe futhi wathwala izono zethu lowo uNkulunkulu wathululela into uthele yolaka lwakhe ebhezi kwakhe futhi yalinyaza ngenxa yezimpembeko zethu yahlushwa ngenxa yobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu phezu kwayo futhi ngemivimbo yayo siphulukisiwe thina akaze umuntu afe njengaleyo ndoda yahlushwa igazi laze lahlukana namanzi emzimbeni wayo namathonsi egazi hawe phuma eshiyeni lakhe phambi kokufa kwayo Sikhamo se ulaka lentukuthele lukaNkulunkulu mnini mandla onke ngolikusuku lezi zinyawo zethu zizobulungisa udumo nxa efika njengomahluleli uyonyathela umphiko uKristu nazo zonke izitsha zakhe haleluya uyojabula umhlaba ephethe intonga yensimbi esandleni sakhe amen Ophenduka mkanesoni usalethuba lokuphenduka zama kucime besocabanga ukuthi into etshale encane njengeke yenzeka kuzokwenzeka bekungeke nje kwenzeke kimi kuzokwenzeka kuwe Izinyawo zethu inyathela phansi izitha zakhe ngoba wahlushwa futhi wanyathela wakhipha isikhamo sewayinsenti ukuthela kaNkulunkulu ukuze akhokhele izono zethu futhi khona ke thile silecala siphofu izikhonyana ezilusizi njengoba sinjalo sibhekise ikhala lethu elincane phezulu bese sifunda emhlabeni lojesu lencwadi engakholelwa kuNkulunkulu futhi sizama ukucabanga ukuthi akukho uNkulunkulu futhi sithi akukho lutho olunjengalokho futhi ukwahlulela ngeke kufike Yeni yothatha lezo zinyawo zethu sibese hlakaza khiphe isitha sakhe uzogwenza phezu komphiko uKristu uyothatha lawo mabandla abahlubuki bese ewajikitshela ngene ephakadeni kaleya ndawo ndawo emlilweni oqothulayo lapho liyoqothula futhi kuqade ngalo futhi uyobusa endlabeni yena nebandla lakhe kuze kube phakade uthumo
Head white as wool Righteousness experience Eloquency
Ikhala mhlaba njengoba yabezimvu ukulunga isipiliyoni ubuciko okwanele kuhlekanipa ukuguga kumhlophe ukukhuluma ngokuhlekanipa ubudala uyakwazi yakwenzayo ungumthombo kuhlekanipa ungumthombo isipiliyoni ungumthombo wayo yonke into enhle ngakho ke umelelwe kulona onjengendodana yomuntu wayembathe izinwele zimhlophe ezilengela phansi uDaniel wambona iminyaka eminingi engamakhulu iminyaka engamakhulu eyizikhombisa futhi wathi wayengomdala zinsuku nofana nodala yomuntu wangena emandleni futhi wahlangana nalo omdala zinsuku futhi kwahlulelwe kwabekwa manje ngifuna ukubuza ukuthile ngikhuluma nawe abantu lesibili izintombi ezilishumi zaphuma kuyohlangabeza inkosi izinhlani zazo zezihlakaniphile izinhlani ziziwula njengoba sithathe kulokhu kuza leso sihlahla sifakelwe Manje kubulani lapho seziphume kuyohlangabezwa uNkulunkulu manje phekisizani phephele lati izincwadi zavulwa uDaniel wesikhombisa sishiyaga lolunye izincwadi zavulwa leyo incwadi yesoni lenye incwadi yavulwa
Ngubani owafika naye na ibandla livelo sithweni? Wo, amashumi ezinkulungwane eziphindeka zinkulungwane eziphindeka zinkulungwane ezinkulungwane zeze kanye naye futhi zamkhonza umkakhe umntobokazi. Wo, uDumo umkakhe weze kanye naye ibandla. Kwahlulelwa kwabekwa nezincwadi zavula neke incwadi yavulwa okwakuyintambelele ngoba yilowo nalowo kwahlulela ngokwencwadi niyocela kubani nikeze isizathu ukuthi kungani ningakwenzanga bese kuba yini emva kwalokho na wazi kangcono manje wazi kangcono ungahle ukuba ubungakwazi ngaphambilini kodwa usuyazi manje niyabo Lapho umalone lungileyo uyosindiswa abe yingcosana uyobonakala kuphi lowo oyisoni nomuntu ongamesaba uNkulunkulu na lowo walayo wazi kangcono bese yakwala bayobonakala kuphi na izinyawo zakhe zinjengethusi kwahlulele kukaNkulunkulu manje ake sibone maduzane sizoyizansi kuye kupheleni kwekhasi manje unwele njengoboya bezimvu namehlo akhe enjenge amalangabo omlilo nezinyawo zakhe zifana izinyawo zifana Uthusi zazishiswe esithandweni nezwi lakhe inhlokomo yamanzi amaningi inhlokomo yamanzi amaningi amelele ini yamanzi na uma nifuna ukumaka phansi iphenyalo esambulweni ishumi lesikhombisa ishumi nanhlanu futhi nizotshela ukuthi iBhayibheli lathi amanzi owabonayo awubukhulu nezicubu nezizwe nezilimi Kulungile inhlakomo into esabeke kanje phongo mphefumulo shutshumbayo olwandle lokuphila akukho umshayeli womkhumbi ukuba amqondise uyantunda untanta namagagazi ukuzwa ukubhonga kwezimpophoma ezinkulu izimpophoma into esabeka kanje pho kuyoba yiyo kumphefumulo ushutshumba
voice of many waters what is this voice it's a judgment
Inhlokomo yamanzi amaningi yini inhlokomo yakhe na ngokwahlulele iphimbo labefundisi ngoboyongcwele limemezwa kubantu kuyo yonke iminyaka bemi lapha inhlokomo yamanzi amaningi yamemeza obukhulu nesixuku iphimbo lalezi zikangeze zisikhombise esandleni sakhe kuyo yonke iminyaka ebandla lishumayele umbhaphathizo kamoyongcwele umbhaphathize egameni likajesu likhuluma ngezilimi amandla kankulunkulu ukuvuka kukakristu kufika kwesibili kwahlulela kukankulunkulu inhlokomo yamanzi amaningi yaphuma kulona ofana nendodana yomuntu amanzi amaningi kuyoba yini ukwazi ukuthi wahlala emihlanganweni futhi wezwa ukuthi ufanele olungisane nonkulunkulu futhi wemukele umangcwele nomphefumulo oshushumbayo ukuzwa lelo phimbo likhuluma kulowo mhlangano owahlala kuwo futhi wezwa izahlulelo zikankulunkulu zishunyayelwa futhi wakwala impophoma enkulu ingaphansi kwakho nje izimpophoma ezinkulu eziyokuyise kulahlulelo kwakho kwaphakade Inhlokomo yamanzi amaningi umuntu wesine wakhe inhlokomo yamanzi amaningi uyakwenza kanjani lapho kuqoshiwe enkazimulweni lapho iphimbo kulobo busuku liqoshwa na iphimbo lakho liyaqoshwa ngicabanga yakho iyaqoshwa njengomuntu ecabanga enhlizweni yakhe ukanjalo naye Qaphela iphimbo lakho lizwakala kakhulu ezulwini kunokwakho ngiqonde imicabango yakho izwakala kakhulu ezulwini kunokuba iphimbo lakho linjalo emhlabeni impela kunjalo uNkulunkulu wazi imicabango nezizindlo zenhliziyo yena wazi konke ngakho wathi kumfarisi nina bazenzisi ningazikhuluma kanjani izinto ezinhle lapho kuchithimeni kwenhliziyo kukhuluma umlomo na ningibiza ngokuthi inkosi enhle futhi ngiyazi ngingabuka phakathi kini futhi ngibone ukuthi ningumzenzisi anikuqondile lokho uyoba njani lokho ngalolo suku lapho lelo phimbo liduma liphume emanzini amaningi iminyaka eminingi ebandla eqala na manje ngifuna ukulibuza enye into thize ake ngisho ukuthi yile kini bantu esindisiwe ake ngikusho lokho kini manje wena mphefumulo oshushumbayo wena mshushumbi yompofu oshushumba kaleya kuleyo mpophoma enkulu ngaleya yaqaphela uyoba yinto esabekayo lapho wazi ukuthi akusekho kusindisa kwakho ngalesi sikhathi angeke usakwazi ukusindiswa ngalesi sikhathi uyazi ukuthi ukulahla kwakho kulele lapho phambi kwakho lapho wazi kungakaphela imizuzu embalwa uzoza lelo phimbo likhuluma sukani kimi nina benzi bokubi niye emlilweni ngulaphakade olungiselelwe udevel nezingelosi zakhe
Ikwazi lapho kuzo lezo zimpophoma ezinkulu zibhonga lawo maphimbo aleyo mihlangano ngenkathi udlula kulokhu wo into esabeka kanje pho iphupho elibi kanje pho ningakuvumeli kwenzeke kini bantu phendukani lungisanani noNkulunkulu manje ngenkathi nisengalunga manje ngivuna ukulibuza enye into ethize yini enye mnandi ngokwedlulela kumuntu ogxilise kwehange ephiyeme ngaphansi kwesihlahla esihlala siluhlaza ukuze umfundla nogeleza na wo lelo yibandla lihleli ezindaweni zasezulwini nephimbo likaNkulunkulu ligeleze kamnandi futhi likhuluma nabo ngalesi sikhathi liyabona ukuthi kuyini na kungukulahla kwisoni futhi isibusiso Nkosi ndisiwe umuntu ogxilise kwehange isikephe sakhe ngokuphepha phezu kwedala uKristu Jesu futhi ulele nje futhi ulalele ngaphumula kanjani pho ngena kulokho kuphumula ngithanda kanjani ukufika lapho amanzi egijima khona uma sike siye kodwa noma yini ngivama ukuzama ukuzitholela indawo lapho amanzi egeleza khona ngoba kukwenza nje uphumule uyawezwa ekhuluma nje ubusuku bonke hohe ngubuhle yini lapho ungagxilisa kwehanga emphefumulo wakho ngempela kuKristu ndewele njalo uzothule phambi kwakhe na futhi uze iphimbo lakhe likhuluma kuwe ngiyinkosi ekuphilisayo ngiyinkosi ekunika ukuphila okuphakade ngiyakuthanda ngakwazi ngaphambi kokusekela kwezwe ngafaka igama lakhe encwadini wena ukowami ungesabi yini ungesabi nginawe bese ke ngicula ngibophelele kwehanga umphefumulo wami endaweni yokuphumula ukuba ngingabe ngisentweza ezilwandle ezingabazekayo ezidlangayo isivunguvungu singakhukhula ukudlanga ukujula okunesivunguvungu kepha kuJesu siphephile njalo njalo.
The very voice that speaks sweet to you will
kumlani lona kanye iphimbe likhuluma kamnandi kuwe lizolahla isoni wona kanye uzamcolo owasindisa uNowa wabhubhisa isoni ngiyakubona ukuthi ngiqonde ukuthini na inhlokomoya amanzi amaningi bhekisisani manje izinwele njengoboya bezimvu namehlo njengamalangabo omlilo izinyawo zinjengethusi nenhlokomoya amanzi amaningi futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene izinkanyezi eziyisikhombisa manje ake sithathe ivesi amashumi amabili khona lapha futhi imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezintizi ezibane eziyisikhombisa zegolide izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelozi eziyisikhombisa noma izithunyezi eziyisikhombisa izikhonzi eziyisikhombisa zamabandla ayisikhombisa nezintizi ezibane eziyisikhombisa ozibonileyo zingamabandla ayisikhombisa umhumushela khona ukuze kuzoba nesiqiniseko ukuthi kungabi bikho phutha ngelosi yonyaka webandla ngamunye wo lokho kuzoba kuhle kuleli viki lapho sibuyela ngaleyi emlandweni futhi sicoshe lezo zingelosi futhi sibone yona kanye inkonzo ezazinayo zazinenkonzo efanayo ngokufanayo ncamashiko wonke zathi kuwo wonke unyaka kulelo bandla elincane esikhathini esithile sidlule othile wathi uyazi ibandla lamakatolika kunesisho elisihle ukuthi ibandla ngempela ngoba lalimi konke zansi kuye yonke iminyaka ngathi akukho mfihlakalo ngenkathi linawo wonke uhulumeni nako konke emva kwalo nokuthi lama kanjani futhi lashukumisa izivunguvungu ngabe mfihlakalo kimi ukuthi kanjani lele lincane abancane ngesibalo abancanyana bake bashukumisa isivunguvungu abasahwa behlukaniswa futhi baphonsa ezingonyameni futhi babekwa ezinhlakeli futhi badla futhi bashizwa futhi ngezingonyama futhi babulawa nako konke okunye nokuthi bamelana nakho kanjani kukhombisa ukuthi sanda sikaNkulunkulu sasinabo yilokho kuphela futhi nalamhlanje ukukhanya kwakhe kusavutha amen yebo mnumzane manje izinkanyezi ezisikhombisa ezazise esandleni sami sokunene wayenezinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene ubusho izikhonzi eziyisikhombisa zeminyaka eyisikhombisa wo kuhle ukuthi sibuyela kanjani emuva futhi sithole isikhonzi esandleni mleyeze bangeni laseFeso lesikhonzi esandleni mleyeze futhi sabambana nawo kwaze kwaba sekufele phansi ngokuya ebandleni lasesimina nasebandleni lasePhegami thiyathiya futhi kuqhubeka kohlelo onyakeni kungene ngisho kulonyaka manje izikhonzi zasegcina futhi zaletha ukukhanya futhi zakugcina njengokwasekuqaleni kuqaleni zaletha ukukhanya ngaye wayeziphethe ngesandla sakhe sokunene cabangani isandla sokunene kahle kahle sisho njengokristu ehleli ngakweso kunene sikaNkulunkulu akusho ukuthi uNkulunkulu unesandla sokunene ngoba uNkulunkulu ungumoya yepho uKristu wayeyisandla sokunene samandla umuntu wakho ongakweso kunene umfo umfo ominga kuwe osondele kunabo bonke kuwe futhi kumbulani izinkanyezi ezisikhombisa zazi zisesandleni sakhe sekunene cabangani nje zazidonsa amandla azo okukhanyisa ukukhanya kwazo kuye zazingaphansi kokulawula kwakhe ngokuphelele sandleni sakhe sekunene wo yonke incwadi kaNkulunkulu yeqiniso ingendlela efanayo bamba ngubani ongazilimaza na ngubani ongazilimaza na njengoba engeye yezingelozi yamemeza emuva lapho ekuqaleni kumbulani ingelozi kusho isithunywa singena kulezo zinto ezijulile kamuva evikini ingelozi kusho isithunywa futhi wathi yini engasahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu na kungasehlukanisa ukugula na kungasehlukanisa ukuhlupheka na kungasehlukanisa ukuhambaze na ingasehlukanisa inkemba na kungasehlukanisa ukufa na ngikholisekile kusho uPawulu ukuthi akukho lutho olungasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu ngokuba sizinikele ngokuphelele esandleni sakhe sekunene omunye uthi mgindi ongcwele lokho akubakhathazi nakancini uluhlanya lwezenkolo abakuzwa ngisho bazinikele ngokuphelele futhi badonsa ukuphila kwabo engalweni yakhe yokunene yamandla bebonisa ukukhanya kwakhe ngobumnene nomusa nobumnene nokubekezela izibonakaliso nezimangaliso nemimangaliso yizwe malikubize ngokuthakatha noma yini abafuna ukukubiza ngakho akusenzeli imehluko ngoba siyazi ukuthi sizinikele futhi esandleni sakhe sokunene akumangalisi lokho na hey manje ake siphuthume ngoba asifuni ukunikhandla esandleni sakhe sokunene izinkanyezi ezisikhombisa manje ukumelwa kobuntu bakhe kwesikhombisa nokokugcina nasemlonyeni wakhe kuphume inkemba ebukhali esikahlokothi zombili yikho lokuthi lokho okwesithupha emlonyeni wakhe kuphume inkemba ebukhali esikahlokothi zombili manje iphimbo lamanzi amaningi futhi ephume emlonyeni wakhe esandleni sakhe sokunene wayephethe izinkanyezi nasemlonyeni wakhe kuphume inkemba ebukhali esikahlokothi kanthangothi zombili manje niyazi ukuthi yini inkembe ebukhali esikahlokothi zombili yebhayibheli na ake sikubambe nje ukuze naze thathana amahebheru esine isibili emuva nje ngqo ikhasi nje noma amabili futhi nizokuthole nebo amahebheru akemuva nje kwesambulo lapha uJuda bese kuba amahebheru manje uchelisiseni manje noma amahebheru isahluko sesine samahebheru nakho la sikhona
Hebrews the 4th chapter and the 12th verse.
Kulungile amaHebheru sathiwe sesine neverse leshumi nambili. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile kune linamandla kakhulu, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomkantsha, lazilela imicabango nezizindlo zenhliziyo.
And then they call you a mind reader. It's the word of God.
Fujike banibiza ngofunde ingondo yizwi likaNkulunkulu libonakaliswe ebandleni lakhe libukhali kunezo zonke izinkembe ezisika nhlangothi zombili ngithi kwenzekile nje ukuba ngicabange ngento ethile enye lapho angazi noma ngibhale umpathulani isambulo ishumi nesishiyagalolunye umzuzu nje ake sithole lokhu futhi ngicabanga ukuthi yikhona ngingahle isambulo ishumi nesishiyagalolunye cishe ishumi nanye Ngase ngibona amazulu livulekile futhi ibheka nanto ihashela imhlophe nakho kuza kumhlophe futhi ukwahlulela nohlezi phezukwalo wabizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo futhi ngokulunga uyahlulela alo niyazi ukuthi bekungubani lowo anazi na kulungile Amehlo akhe aye angamalangabi omlilo wengubani na nasekhanda lakhe kwakukhona imiqhele eminingi usevele uzile wangena embusweni manje futhi wayenekama elilotshiweyo elingaziwa muntu kepha uyena kuphela futhi embethe ingubo efafazwe ngegazi negama lakhe ngulizwi kaNkulunkulu Yine aphumelekeni wakhe na yine yahamba na umgibeli wehashi limhlophe lesambulo futhi isikhombisa lapho ngiyakholelwa elesishiyaga lombili lapho ihashi limhlophe qabo elesithupha lapho umgibeli wehashi limhlophe phuma wanikezwa umtsalo ukunqoba nokunqoba futhi kwaphuma inkemba emlonyeni wakhe
What was he? The white horse rider of revelations Notice the
Waye yini na umgibeli wahashi limhlophe wesambulo qaphelani inkemba emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ebukhali zikanhlangothi zombili izwi futhi ekugcineni ngezwi lakhe lapho selibonakalisiwe kuwo wonke amatetela kaNkulunkulu uyonyathela zonke izizwe phansi ngezwi lakhe ngale nkemba ebukhali kungani lapha okwenzeka sisakuthola
Futhi
esandleni sakhe sakunene nasemlonyeni wakhe kwaphuma inkembe bukhale sikanhlangothi zombili nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Inkembe bukhale sikanhlangothi zombili wakuphuma ini emlonyeni walo muntu na? Yizwi likaNkulunkulu. Inkembe bukhale sikanhlangothi zombili yayenzani na? Ukuhlukanisa imicabango yenhliziyo izizinto ijula ngisho nakakhulu kunenyama edliwayo inyama amangamuzane ekazi ingene ethandeni phansi ingene emkantsheni wethambo ithi ngungale kwalokho ize ihlukanise ngisho nemicabango nezizinto zenhliziyo lokho yizwi likaNkulunkulu elikwenzayo. Futhilizi waba inyama okaphakathi kwethu futhi manje ulizi wenziwe inyama ebandleni lakhe akaphakathi kwethu izingelosi zakhe esandleni sakhe ezikhonza uNkulunkulu uncike ebandleni lakhe uNkulunkulu uthembele kithina balo nyaka ukuba silethe lokhu kukhanya kwevangeli kwelifayo elibanjwe abaheteni izwe lamasiko. Unkulunkulu bekumthwalo kimi nawe maye kithina uma umhedeni efa ngaphandle kokwazi wo baqhubeka nokufunda kubhala nokubala namapheshana enkolo mbala futhi abenza ngalutho nje kulesigejane zamaproselyte ngiqonde ivangeli. Ivangeli alisilo yizi kuphela uPawulu washo njalo uPawulu wathi ivangeli alizanga kithi ngezi kuphela kepha ukuze izwi libonakalizwe.
When the word by the Holy Ghost is the word is planted into the heart that's got the Holy Ghost and produces what
lapho yizi ngoba yangcwele ku yizi litshala enhliziyweni nomoya ongcwele futhi liveza lokho izwi elithi liyokuveza futhi izwi lingahlukanisa imicabango yenhliziyo uDumo hey ho lehlukanisa imicabango lezizinto zenhliziyo izwi liyakwenza
goes from his mouth.
Uye emlonyeni wakhe inkembe bukhale sikanhlangothi zombili ivuze ebhayideni okuthile kufaneke kwenzeke ngolunye lezinsuku. Yebo izwi likaNkulunkulu igama lakhe lalingulizwi kaNkulunkulu izwi libonakalisiwe. Bekani uJesu wathi hambani niyezweni lonke uMarko 16 ukubingelela kwakhe kokugcina ebandleni ngaphambi kokuba abuyele ukuzembulela yena uqobo unyekele ibandla wayala ibandla hambani niyezweni lonke nishumele ivangeli kukho konke okudaliweyo yini nishumele ivangeli uMarko 16 nishumele ivangeli kukho konke okudaliweyo yini leyo na ngamanye amazwi khombisana amandla kamoya ongcwele kwakufanele kube njalo. Manje bekuzani kuko konke hayi nje ukufundisa izwi akazange yathi hambani niye kofundisa izwi wathi hambani niyoshumayela ivangeli hayi kufundisa izwi kushumayela ivangeli ngalezi zibonakaliso ziyakubalandela bakholwa yileli ivangeli ngegama lami bayokhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha uma bephatha inyoka noma baphuze kubulelayo kusoze kwaba yinanguzi uma bebeke izandla phezu kwabagulayo bakusinda. Futhi baphuma kusho umbhalo beshumayela ndawo zonke inkosi isebenza nabo iqinisekise izwi ngezibonakaliso ezilandelayo lelo ivangeli ivangeli eliboniswayo lezi zibonakaliso ziyakulandela bangaki na kuze kube sekupheleni kwezwe kuyo yonke iminyaka kukhona labo abancane ngesibalo abancane abehlayo ngapha bephethe lokho kukhanya ngomakaliso uJesu athi ningesabi mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihle kuninika umbuso mhlawumbe omncane abancane ngesibalo njalo hayi iningi. Kulungile manje singe futhi sicaphune futhi sithathe elamashumi amabili ngakho manje ake sibone lapha kuleli vesi lapha manje eleshumi lesithupha futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene manje ake sithathe iganye ne ubuso bakhe emlonyeni wakhe kuphuma inkembe bukhale sikanhlangothi zombili nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Umaniphenya kuwa ke sibone Mathewu 17 ake sikuthole nje khona lapha sisekukho ngakho singakudlule nje futhi iningila labo bantu abakuthathayo ake si noma abakubhala phansi sizovele sibavumele bakufunde ukuze sizokwazi Mathewu 17 kulungile. Emva kwezinsuku ezisithupha uJesu uthatha oPetru noJakobe noJohane entabeni yende bebodwa waphenduka esikisimo phambi kwabo ubuso bakhe bakhanya njengelanga izingubo zakhe za bamhlophe njengokukhanya.
He was transformed. What did he do?
Wakuqula wenzeni na wazidlinselene uqobe kuguqulweni wangena ngalo sukini lakhe luzayo manje bhekisizani emahoreni ambalwa nje ngaphambi kwalokhu uJesu wayenze lokhu kucaphune emuva lapha esahlukweni ezilandelayo ngenzile ngithi kini ukuthi abanye abamile lapha bangakwaziyo ukuthi ngizothini na abanye abamile lapha abayikudlula abayikufa baze babone indoda nomuntu ingena enkazimulweni ngabe kunjalo na futhi wathatha uPetro uJakobe noJohane ufakazi abathathu ngoba iTestamente elidala yonke into amancane wonke amagama ayemiswa ngofakazi abathathu futhi wabakhuphulela entabeni. Qaphelani ukuthi yini yeza kuqala. Oh, angikwazi nje ukuma lapha, ngifanele ngithole lokhu. Bhekani yiphi into yokuqala abayibonayo na? Bakhuphulela uJesu entabeni noma wabakhuphula futhi waguqula isimo phambi kwabo, waguqulwa. Ngubo yakhe yakhazimula njengelanga phakathi emandleni yalo okuqina futhi lapho kwabonakala kuye uMose no-Eliya. Yisiphi isimo into entalo yomuntu eza ikuso manje na? Futhi kuqala ozovela kuzoba uMose no-Eliya. Manje qaphelani, ngaphambi kokuba uJesu abuyele emhlabeni, manje lokhu kuthi ukuba ngaphambi kwesikhathi kancane, kodwa umoya ka-Eliya uzobuyela emhlabeni futhi uphendulele izinhliziyo zabantwana zibuyele kuyise. IBhayibheli lasho njalo, uJesu wambone lapha, abapostoli bambone lapha, ukulandelana kokuza kwendodana yomuntu ekhazimulisiwe, izokhazimuliswa futhi iyabuya. Into yokuqala ngaphambi kokuba bambone wayeyini na? U-Eliya. Bese kuba yini na? UMose. U-Israyeli buyela ngaleya abagcina imithetho. Bese kuba into edala yomuntu ekhazimulisiwe. Haleluya. Ngiyakubona ukulandelana kokuza kwakhe na? Umoya ka-Eliya noma ufakazi wonyaka webandla lokugcina. Yabo, eza emandleni ukumbonakalisa. Bese kuthi-ke amaJuda ezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane kuba abuthenele entabeni Sinayi. Labo Israyeli esebe yisizwe uqobo lwakhe, isizwe sidala kunazo zonke emhlabeni, ifuleko lidala kunawo wonke emhlabeni. Banesizwe sabo uqobo, ifuleko labo uqobo, umbutho wabo uqobo, imali yabo uqobo, nakho konke okunye. Bangamanye amalungu amaqembu ezizwe ngoba bayisizwe. UJesu wathi abafanele nezwe baphonsele kude kuze kuba zonke izinto esezigcwalisekile. Imfihlakalo yokuthi kanjani leso sikhatshana samaJuda sashushisa yonke indawo futhi saliwa futhi saxoshwa futhi saphonsela ngaphandle njengebandla phansi kudlula kule minyaka yokwaliwa. Futhi nakho uJesu wathi, nxa nibona umkhiwa uveza amathumbele awo, leso sizwe sibuyele muva ukuze sibe yisizwe futhi isikhathi sesisondele. Yebo, nasemnyango ngicela ngithi kini, lesi sizukulwane asikudlula kuze kuba zonke lezi zinto zigcwalisekile. Lokhu kudonsa lo abantu abayi kudlula. UHitler wazama ukuwabulala, Mussolini wazama ukuwabulala, uStalin wazama ukuwabulala, wonke omunye umuntu, kodwa awasoze abekwe izicwe noma adingiswe emhlabeni, ayoba ngabantu nesizwe simi ngaleya. Amen. Kuzofika uMose no-Eliya. Wo, ngithemba ukuthi niyakuthola. Kulungile, ilanga likhanya ngamandla alo, ubuso bakhe buguqulwe, buguqulwe isimo. Manje yenye into esabulweni amashumi amabili nanye, amashumi amabili nantathu, uma ufuna ukubhala phansi, eJerusalema elisha, amashumi amabili nanye, amashumi amabili nantathu. Uyiwundle lisemzini, lokho kukhanya kwalo likhanya ngokuba babengakudingi ukukhanya emzini. Ilanga aliyi kuphakama kuwo ngoba iwundlu eliphakathi komuzi liyakuba ngokukhanya kwawo. Nezizwe esisindisiweyo ziya kuhambe kukhanyeni kwewundlu. Amen. Ungukukhanya kwewundlu. Wo, wanijabuli ngalokho na.
But he's also in the coming. John saw him in the Lord's day.
Ngineda tshana ncane ukuba ngiyisho ngomngami olikuku ohlezi emuva lapho. Ngamnika isikhathi sinzima ngaphambi kokuba sishade. Ngizamile ukusikhokhela ngemuva kokuba sesishadile. Futhi ngangingazi noma ngangifuna ukuba ngiphinde ngishadele noma cabo. Futhi ngakho-ke waphatheka kabi wonke. Futhi ngacaba ngokuthi wayeyintombazane elunge kakhulu ukuba nje ngiyishiye ngihambe. Ngivumele enye indoda elungileyo emshade ebiyemnakekela. Futhi ngangicaba ngokuthi ngangingakufanele ngisho. Futhi angifanelekile ngomusa wakhe. Ngakho-ke wayedabuke wonke futhi wayengazi ukuthi yenzeni. Lokhu sekube iminyaka edlule, cishe eminyakeni ngamashumi amabili edlule. Waphatheka kabuhlungu kakhulu, waqala ukukhala ebusuku bemini futhi ngangizama ukuhlukana naye. Hayi ngoba ngangingamthandi, ngoba ngangingafuni ukuthatha isikhathi sakhe, ngoba makazitholele omunye umuntu, omunye umuntu elungileyo, ngoba uyintombazane elunge kakhulu ukuvele uyidedele nje kanjalo. Futhi mina ngithathe ukuvele uhambe nayo nje nezinto ezinjalo. Futhi ngangicabanga ukuthi wayengithanda. ngimthanda futhi ngangazi ukuthi ngangimthanda ngakho ke ngicabanga awu ngizozama nje ukuzithola usuku lokubonana nenye intombazane bese siphuma futhi ngimenze azizwele kabi ngami ngacishe ngambulala ngakuzonda kabi kabi emva kwalokho waphatheka kabuhlungu wonke ngamtshela kathi intombazane elunge kakhulu angifuni ukuthatha isikhathi sakho kanjalo futhi wathi kodwa ngithanda wena nje Bill futhi yilowo kuphela engingamthanda wathi bengihlala ngikuthanda ngathi ngiyakuthakasela lokho kodwa ngathi uyazi ngathi ngingumhlala wodwa ngathi ngizohlala njengomhlala wodwa nje uyabo angizukushada nhlobo futhi wayehleli kakhulu kukho niyazi umfo omncane bandla futhi ophuma waya empemeni futhi waphumela lapho waseguqa ngamadolo akhe wathi kosi angazi ukuthi ngenzeni angifuni ukungakulaleli futhi nokho ngiyamthanda uBill futhi angazi ukuthi ngenzeni kosi unganginikeza nje induduzo encanyanyana na ungangisiza kancanyana na ngikazi ngikucele lokhu ngaphambilini empilweni yami nkosi futhi ngiyethemba ukuthi angisoze ngidingeke ngikucele futhi wathi kodwa uma nje uzongisiza futhi ngivumele ngivule leli bhayibheli futhi wena unginike umbhalo ngizwile abantu bethi wakwenza lokho futhi lapho esevulile akumbali akhe wesine bekani nginika noma thuma kini u-Eliya umprofethi lungakafiki lolo suku lenkosi olubi wathi ngivuke lapho ngenelisekile kahle nje ukuthi besizo shada njengani noma yini yabo Ngoba bega liyeza suku livuthe nje keziko bonke abaziphenyayo nina bonke labo benza kubi bayakuba ngamabili ngiyakubashisa lelo suku luzayo yisho inkosi yamabandla futhi lungabashiyela impande nagatsha kepha nginine enile sabayo igama lami kuyakuvuma ilanga LANGA ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo Ilanga likhanya ngamandla alo oh amandla indodana kaNkuluNkulunkulu ekhanya phakathi kwethu kulobu busuku imi phakathi kwezinto zezibane zisikhombisa zegolide kubeni ngumuntu kwakho kukasikhombisa lapha njengomahluleli njengalowo owahlushwa futhi wasifela futhi wathatha ukwahlulela kukaNkuluNkulunkulu phezu kwakhe futhi wanyathela nesikhamo sewayini ndikutshela kaNkuluNkulunkulu Esonini impophomo esabekayo kuwena mphefumulo ntuntayo phezulu kwandlela yokuphila futhi ebandleni umsindise nomoya omuhle ogcinise kwehange okuphumulele futhi ulalela umfudlana obhubhudlayo labo ulele futhi uphumule ngokuphelele unelisekile kuKristu isikhathi sinjepho ikhanya phezulu kwethu ngemisebe yayo efudumele ungesabi nginguye oyekhona okhona noziyakuza ngikumini amandla onke ngaphandle kwami akekho omunye ngiyikho kokubili u-Alpha no-Omega futhi ngizokunika womileyo imithombo yamanzi okuphila ngesihle wo isithembiso nokuthandana kunjepho newundle liphakathi komuzi ongadingi kukhanye futhi uyilanga lokulunga elinokuphulukisa emaphikweni ayo ungumduzi wesigodi inkanyezi yokuze ekhanyayo ungumuhlekazi wabayizinkulungwane eziyishumi emphefumulweni wami ekudabukeni uyinduduzo yami enkathazweni ungukuhlala kwami ungitshela konke ukukhathazeka kuye kugwingqike haleluya ungumduzi wesigodi inkanyezi yokuze ekhanyayo ungumuhlekazi wabayizinkulungwane eziyishumi emphefumulweni wami Yebo mzali, oh lenkonyezi yobuso enkulu njonga bephuma ukuba ikhanye. Imemezela usuku luzayo iluphonsa ithi usuku lulungiselela ukusa. Indodana iyasondela futhi iyazidonsa isuke ngemuva kwazo zonke ezinye izinkanyezi. Wo hey inokuphulukisa emaphikeni ayo. Manje asibuyele emlazeni wethu futhi sesiyavala manje kulukuzelela ikusasa ebusuku ngoba isikhathi sekuyimizuzu eyishumi nanhlanu kushaye lesishiyagalolunye asifuni ukugcina noma ubani isikhathi eside kakhulu ukuze nje sibe lapha kulungile langa lokulunga linokuphila emaphikeni alo manje ubuso bakhe wayengumahluleli noma enye into okukhombisa ukuthi wayengaleyo osukini lenkosi nokukhola lokho na wawelela ngaleya wangena osukini lenkosi wasebona inkosi njengoba Mahluleli hayi njengomphristu hayi njengenkosi kodwa njengomahluleli ungumahluleli alikukhona lokho na iBhayibheli lithi ungumahluleli futhi lapho wayembethe konke njengomahluleli khombisa lokho ayekwenzile lokho ayeyikho lokho ayeyikho esonini lokho ayeyikho kumkristu futhi lapha umi manje nenhlokomo yamanzi amaningi nobuso bakhe babunjengelanga likhanya emandleni alo manje iphumele ivesi leshumi esithupha futhi qabo ngiyaxolisa ivesi leshumi esikhombisa ngathi ukumbona ngawanga sezinyaweni zakhe njengofile he umprofethi wayengasakwazi ukukumele bona umbono njalo wavele nje wamunca amandla akhe okuqina wayesewa phansi ngezinyaweni zakhe njengofile.
Now watch. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not. I am the
manje bekusasani wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi kimi ungesabi ngingowokuqala nokugcina hayi umprofeti uNkulunkulu ngingowokuqala nokugcina ngingowokuqala wesambulo owokugcina wesambulo nguye wayekhona nginguye khona nginguye ozayo. Angisibone ngingi wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi kimi ungesabi ngingowokuqala nokugcina ngingophilayo ngangifile futhi ibheka sengingophilayo kuze kube phakade khona manje futhi khona-ke wayesememeza amen futhi nginezithuthulelo zesihoko ne ukufa. Manje ngingesabi besingesabelani na belingehlulekelani bandla ukugcina elakhe ukucabanga ngezwi lakhe na lesime lapho mzuzwane nje ngoba sesiyavala belingake lisabele ini leli bandla na yini ake wayethembisa leyo angazange ayifeze phambi kwethu na. Bungakesabelani ukujezisa noma yemva kwalokhu na ungesabi nginguye wayekhona lowo khona nozayo ngingowokuqala nokugcina nginezishuthulelo zesihoko nokufa lapha ngani na nginqobile futhi nganqoba kokubili isihoko nokufa lokho yikho kokubili ithuna nehaideso ukufa qobo lwakho ihaideso qobo lwalo kwakho ngikunqobe konke nganqoba isihoko kufa ithuna ngenkathi yesu esemhlabeni wayikho kuphela amadoda amaningi ahlela ukuba nqobe belikwazi lokho na intaphela yona wahlela ukunqoba umhlaba futhi wakwenza eneminyaka engamashumi amathathu nantathu eminyakeni eyishumi nesikhombisa kuya emashumini amabili nanhlanu intaphela yona wayengumenqabeli wayengakholele ekuphuzeni nanoma yini wayefranzi wayengesi yena umfulentshi wayevele esiqhingini wawelela ngeleya ukuziphilisela kwifransi ngoba wayengayithandi wayengayithandi ifransi kodwa wanqotshwa futhi waphuma futhi wanqoba efransi futhi wathatha lawo mafulentshi futhi wanqoba umhlaba futhi eneminyaka engamashumi amathathu nantathu wahlala phansi wasekhala ngoba wakungasekho muntu kuba mnqobe futhi wafa eyisidakwa ehluliwe akakwazanga ngisho ukuzinqoba yena uqobo nebo futhi wabe esehlangana nokunqotshwa kwakhe kokugcina ewaterloo wahlangana nesiphetho sakhe ewaterloo ngike ngaba phandle lapho futhi ngabona izimpawu ezindala zasendulo zezinsalela nezinto phandle lapho ngenkathi sasisezweni. Manje sithatha lowo mnqobo waqala njengensizwa futhi wathatha ihlangothi olungafanele ukuba lunqobe futhi wafa ihlazo kepha kwakukhona enye insizwa iyeza ezweni ngesinye isikhathi yafa ineminyaka engamashumi amathathu nantathu futhi yanqoba konke okwakunganqotshwa ngenkathi isemhlabeni yanqoba iminjunju ukuzidla yanqoba ukugula yanqoba odevele ngenkathi ifa yanqoba ukufa ngenkathi ivuka yanqoba isihogo yakhubukela phakathi futhi yanqoba konke okwakumelene nesintu futhi yahlunga omvini isikhamo seweyini sikankulunkulu futhi yasihlakaza futhi yanqoba kufa izihoko yithule kugula imicikilisha nakho konke okunye futhi yakunqoba konke futhi yavuka ngosuku lwesithathu futhi yanqoba yonke imikhathi ngaphezulu futhi yanqamula leyo nkungu phakathi kukankulunkulu nomuntu futhi yaxhumanisa ezulu nomhlaba ndawonye udumo he nango emile mnqobo namandla selokhu adabula isihenqo kabili nango kunezijutshulelo zakho kokubili ukufa nesihoko zilenga ohlangothini lwami ungesabi wabeka isandla sakhe sekunene amandla akhe phezu kwakhe wasemphakamisa ngamandla esakhe sekunene wathi ungesabi nginguye owayekhona lowo khona nozayo ngingowokuqala nokugcina nginguye owayephila futhi wafa futhi uyaphila futhi kuze kube phakade amen. Bhekani umnqobo namandla bheka mbhekele sobala nangemile umnqobo namandla selokhu adabula iveli kabili amen. ngamule zonke izithiyo ezivele ezidalweni zikabantu ukuthi zingahle zixhumane njengasensimini yesedeni. Manje umuntu bengizokuklinya kodwa ngizokusho umuntu unamandla onke. Akukhole lokho kodwa unjalo. Umuntu ozinikele ngokuphelele kuNkulunkulu unamandla onke. Ngashongo yini kuMarku weshumi nanye amashumi amabili nambili noma yini oyishoyo futhi ungangabaza enhliziyweni yakho izofezeka. Ngaba nakho kushiya. Kwenzakalani lapho kuhlangana abanamandla wonke ababili na lapho uNkulunkulu nomuntu behlangana abanamandla wonke ababili kunokuthile kuzoshukuma sam noma yini oyoyisho ngalawo mandla adalayo okuba namandla wonke kaNkulunkulu wazi ukuthi ukwethembisile futhi wakusho ezwini lakhe kudala amandla aphumile ngaleyo futhi afezekise izinto engekho enza zona sengathi zikhona ngoba abanamandla onke ababili bahlanganile nango emile o akamangalisi pho. Ake sibone uma sisenezinye izinto ezinhle ivesi leshumi nesishiyagalombili. Manje ivesi leshumi nesishiyagalombili kuJohane kwenzekani lapho ebone ubuso bakhe na umphumela wawa ngasezinyaweni zakhe. Akazange nje abe esakwazi ukuma. Impilo yakhe yobuntu yatheneka amandla. Akakwazanga nje ukukwenza. Wayengumnqobi, wayesevele enqobile.
He gives a command and then we start.
Manje unikeza umyalo futhi khona ke siqala ukuqeda isahluko leli verse leshumi nesishiyaga lolunye. Lobo kubonileyo nokukhona nokuza kwenzeka emva kwalokho. Sithathe ivesi lamashumi amabili. Ifihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sokunene ziyizinto zezibani eziyisikhombisa zegolide. Izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelosi eziyisikhombisa zamabandla ayisikhombisa. Nezinto zezibani eziyisikhombisa ozibonileyo zingamabandla ayisikhombisa.
Oh, it's breathtaking, friend. Seems standing there in the supremacy of his deity.
Whoa, kuthatha ukuphefumula mngani. Niyabona emi lapho ekuphakameni, ukuphakama kobuNkulunkulu bakhe, ungumahluleli, umpriest, inkosi, ukhozi, uwundli, ngonyama, u-Alpha Omega, uyise nendodana, umoya ongcwele, wayekhona khona futhi uza kuza. Ngiyacela ukhiphe isikhabo sewayini sentukuthela kaNkulunkulu futhi uyathokozisa konke uNkulunkulu waze washo esiphambaneni lapho esephakanyisiwe wathi kufeziwe. Wamthokozisa uNkulunkulu kakhulu kwaze kwafika umoya owamshiya ekuseni ngephasika futhi wamkhuphula futhi wamvusa futhi enzele ukulungisiswa kwethu. Lapho uJohane wabheka phezulu wasembona emi lapho enezinyawo zethusi amehlo njengamalanga womlilo gijima emuva naphambili kuwo wonke umhlaba. UDaniel wambona iminyaka engamakhulu ayisikhombisa ngaphambi kwalokho endaweni efanayo uhlobo olufanayo indoda efanayo imi lapho umdala izinsuku nofana nendoda neyomuntu owahlanganyela naye futhi konke ukwahlulela kwanikezwa yena yema esihlaleni sobukhosi ezimhlophe sokwahlulela. Sibona lezi zinto hloboluni lwabantu besifanele sibe yilo bangane na uNkulunkulu anibusise umkhule kwami. Niyabo niyamthanda na niyamkholwa na ngabe usuqinisile okwehanga umphefumulo wakhe kuye na asikhathi samakhanda ethu kumzuzwana nje. Buthule nje nakancane njengoba sizocula buthule ngiqinise ukuhange umphefumulo wami esisitheleni sokuphumula ngisoze ngezwe lezo ungwengwezi olwenza amagagasi luthumele umphefumulo wami kude kepha kuyokhuluma ukuthula okumnandi emphefumulweni wami. Buthule manje ngenhlonipho wonke umuntu ngiqinise kuhanga umphefumulo wami esisitheleni sokuphumula ukuba ngingabe ngisagodla izilwandle ezikhubhayo isivunguvungu singashanela lukubhayo olunesiphepho esijulile Jesu ngephephe njalo njalo ngiqinise kuhange umphefumulo wami esisithelweni sokuphumula ukuba ngingabe ngisakhwedla izilwandle ezikhubhayo Vungu vungu singashanele lukubhayo olu nesiphephe sijulile.
Jesu nge pepe jalo jalo kanyisa gome vumele misebe inkazimulo nkosi kos kanyisa gome magothi kokhanya Kanya kanyise gimi wo kanyisa gimi kosi kanyisa gimi asiphakamisele izandla zethu kuye magothi kokhanya Ndini ukukhanya ukukhanyise ngimi ukufana no Jesu yebo Nkosi ukufana no Jesu emhlabeni ngilangazele Ogo fanana e longu hambolwenti lo Ogo suke mhlabeni kuye nkazimulweni ngicela kuphela Ogo fanana Umsindiso mangalisayo Yemhlabeni ngilangazelela Ukufana naye Longu hambo lwempilo Umusu yemhlabeni kuye nkazimulwe
Ungathanda kubane kuphila kwakhe kuphila kuwe kubonisa ubukhona bakhe na uma ungathanda futhi ubungakabi na khona manje ngama wenzele umkhuleko na labo abangathanda ukukhunjula emkhulekweni uNkulunkulu alibusise
mkhombeni wasepethe
ubeka ume manje hlala nje uqhubeke
kwavela isihambe
uzoba isihambe ezweni
emhlabeni kuphela ngilangazelela ukufana naye ukutabula uhambola kuphila ubusuke emhlabeni kuye nkazimulweni ngicela kuphela ukufana Ukufana nje no Jesu Ukufana no Jesu
Leso isifiso sami
Emhlabeni ngilangazele Ukufana naye Ukutabula uhambo lokuphi Usuke emhlabeni kuye enkazimulweni Ngicela kuphela Ukufana naye Phansi Obuthobile nokuphansi
Manje bobo sezulini bemigezi nyawo zabo ngabaningi abafuna kwemukela wena bakhathele yiloku kushushumba ngapha nangapha bengazi ukuthi bayapi phandle ekuyene muva laphambili kwempilo futhi bazi ukuthi mhlawumbe ngaphambi kwemini inhliziyo izoyeka ukushaya khona ke impophoma enkulu izimpophoma ngaphambi kwabo zishushumbisa umphefumulo Babe njengabo, babe njengezo, kepha bafuna ukufana nawe. Manje Nkosi, bamukele bangene embusweni wakho, bangabakho, Baba, ngoba uyazazi izinhliziyo zabo nezizindlo zezinhliziyo zabo. Futhi kulobile kanjalo, futhi wakusho ngezindebe zakho uqobo, uzwamazi am futhi akhole yilowo ngithumileyo nokuphila okuphakade. Waphinde wathi Nkosi, ubuzisiyo ofundayo futhi ozwa amazwi ziprofethi salencwadi, ngoba isikhathi sesisondele. Bayaqonda ukuthi isikhathi sesisondele, ngeke besashushumba futhi Nkosi. Phonsa intambo yokuphila, badonsele kuwe uqobo Nkosi. Kwangathi bangaphuma kusukela kulobu busuku bebonisa kukhanye kukaJesu Kristu. Ngibanikela kuwe Baba Nkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Kwangathi bangalandela Inkosi ngokuzithoba empaphathizweni lapha ebandleni, bembathe umoya ongcwele empilweni yabo ukuze babe njengoJesu zonke izinsuku zabo. Sikucela egameni lakhe ukufana noJesu. Ukufana abanye beni nonke nimi eduze kumbe lihleli eduze nalabo bantu lonke amaKristu, finyelelani kaleyo futhi libambe isandla sabo futhi nibaxhawule. Beka isandla sakho phezu kwabo. Makabonge uNkulunkulu ngomphefumulo wakho. Ama-altare ethu wonke agcwalisiwe phezulu lapha ngabantwana nezinto. Asikwazi ukubakhuphulela lapha ukujabula uhambo lokuphila ukusuka emhlabeni kuye enkazimulweni. Ngicela kuphela ukufana naye. Khanyisa ngimi, khanyisa ngimi, bakuthi kukhanya endlini yoku ukhanyise ngimi, ukhanyisa ngimi, Nkosi khanyisa ngimi, makuthi kukhanya endlini yokukhanya ukhanyise ngimi. Nizizwa nikahle ngempela na? Nizizwa nikahle na? Ujabula ukuthi ungumKristu na? Xhawulana nomuntu ohlezi eduze kwakho manje. Sisazocula ihubo lithi sizohamba kukhanyeni. Lokhu kukhanya okuhle, kukhanya kweNkosi uJesu Kristu kubonakalisiwe enyameni. Sizohamba kukhanyeni, ukukhanya okuhle, kufika lapho amathonsi amazolo obusayo khanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke, imini nasebusuku, Jesu kukhanya kwezwe. Lugcineni wonke umuntu, sizohambe kukhanyeni, ukukhanya okuhle, kufika lapho amathonsi amazolo obusayo khanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke, imini nasebusuku, uJesu kukhanya kwezwe. Wozanini lelonke bangcwele, bokukhanya nimemezele, Jesu kukhanya kwezwe. Bona-ke izintsimbi zezulu ziyokhala, Jesu kukhanya kwezwe. Phakamisa isandla sakho manje. Sizohamba ekukhanyeni, ukukhanya okuhle, kufika lapha amathonsi amazolo obusayo ekhanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke, imini nasebusuku, uJesu kukhanya kwezwe. Sizokuba
sibeka sihambe ukukhanyeni ukukhanya ukuhle kangaka kufika lapho amathonsi amazelo musa ekhanya khona kusikhanyisa nje ndawo zonke mini nasebusuku Jesu kukhanya kwezo sizo hambe kukhanye evangeli ukukhanya okuhle kufika lapho amathonsi amazolo musekhanya khona kusikhanyisa ndawo zonke ninasebusuku uJesu kukhanya kwezwe umuvu kuqalele epentekoste ngenkathi umoya ongcwele wehlela phezu kwebandla umlezi wehlela esimini nakho kwakumu-ireniyas ongcwele omkhulu kankulunkulu ekhuluma ngezilimi amandla kankulunkulu evusa abafileyo aphulukisa abagulayo wayihamba ekukhanyeni uva kwakhe kufika ukholumba ongcwele omkhulu namandla kankulunkulu iningi labanye abangcwele abakhulu bephethe yomleyezo kuqumbeke kwehle behambe kukhanyeni kukhanya kwevangeli kukhanya kufanayo kukhanya kosuku lwepentekoste ukristu emi phakathi kwabantu bakhe nalezo zinto zezibane zisikhombisa zegolide zikhombisa imisebe yakhe njengelanga maphakathi nokutshisa kwalo silapho ngo-1961 siyahambe kukhanyeni kukhanya okuhle kangaka kufika lapho amathonsi amazolo musa ekhanya khona wo kusikhanyisa ndawo zonke emina sebusu o Jesu kukhanya kwezwe sisukumeni sizoqhubeka sihambe kukhanyeni ukukhanya kuhle kangaka kufika lapha amathonsi amazolo musa wekhanya khona kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku uJesu kukhanya kwezwe ngiyamthanda na ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba ngoba nje wangithanda wangithengelintsimbiso emthi wasekhavari ngesiphinde sibuyele ezintweni zezwe ngifile ezweni nezwe lifile kimi ngihamba kuphela kukristu ngiholwa ngumoya ongcwele ngiyamthanda ngoba uyangithanda futhi ukhanyise izibusiso zakhe phezu kwami enginika isandla sokunene senhlanganyelo embusweni wakhe manje singamadodana namadodakazi kankulunkulu futhi akukabonakali siyakuba yikho kugcineni kodwa siyazi ukuthi siyakuba nomzimba ufana nomzimba wakho okhazimulayo nokuba siyakumbona njengoba enjalo kona-ke sizobe sihambe kukhanyeni kukhanya okuhle okufika lapho amathonsi amazolo omusa ekhanya khona kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku uJesu kukhanya kwezwe ngiyamthanda na niyazi emuva kokuba mlezi usika nakho konke ngithanda ukuzwa abantu bengena emaubweni futhi beke ukhonzeni nokucula emoyeni akukho lutho oluhle kakhulu kunokucula okuhle kudala kunjalo ngiyawuthanda ukucula kwemfashini endala kwepentekoste hhayi lawo maphimbo aqeqeshwe ngokweqile ebamba baze bansininize futhi baphenduke babe luhlaza sasiphakaphakisweni futhi bengazi ukuthi bacule ini ngithanda uthile ukuthi mhlawumbe ubungephathe ushumi ukubhazikidi kodwa nokho unesibusiso sepentekoste manje usecula ngakho wo yeke indlela ekhazimulayo ngayo ngaye lawo maculo amnandi esiphambano wo he icelo lethu lokuphuma manje hamba negama likajesu umntwana wokuhlupheka nowosizi liyakukunikeza injabulo nentokozo lithathe noma uya kuphi kusasa busuku ngehora lesikhombisa nqo ngehora lesikhombisa ezimpondweni izinkonzo ziyaqala ngegama likajesu siyakhothama siwa sikhuleka ezinyaweni zakhe inkosi yamakhosi ezulwini siyayiqhelisa lapho uhambo lwethu selifeziwe asicule sonke manje hamb banegama lika Jesu kana ukuhlupheka nosizo beya kukunikeza injabulo nentokozo olithathe noma uyaphi kameleli gugu limnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu kameleli gugu limnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Manje sikuqedile namhlanje kusihlwa isanda kungibuza manje uma kuzoba nenkonzo kuseni na qhabo hayi kusasa phumulani kahle kusasa mhlawumbe kusasa ebusuku ngeke ngize ngikwazi ukuthatha lowo mlezo ngakho-ke ngizoyithatha ngosuku olulandelayo noma nini lapho ngihluleka kulowo mlayezo ophelele ngiqhubeka nawo ngosuku olulandelayo kepha sinale sethi ngikhole ukuthi senilungele iminyaka yebandla ninjalo na kulungile asikhanise makhanda yethu sisacula ngokuthula manje. Ngegama lika Jesu siyakhotha. Zonke izilimi ziyakulivuma. Siwa sikhuleke ezinyaweni zakhe. Inkosi yamakhosi ezulwini siyayiqhelisa. Lapho uhambo lwethu selufeziwe. Kameleli gugu olimnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu kameleli gugu olimnandi kangaka limnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu.